This message, "Then Jesus Came and Called," by Brother William Marion Branham, was delivered on Friday evening, April 17, 1964, at the McKay Auditorium in Tampa, Florida, USA. Lo myalezo, waza uYesu wafika wabiza, kamzalwana uWilliam Marion Branham, washunyayelwa ngesiNgesi ngokuhlwa ngolwesihlanu ngoApril we-17, ngowe-1964, eMackay Auditorium, eTampa, Florida, USA.
Let us stand for just a moment now as we read the Word of the Lord. In St. John, the 11th chapter, and beginning with the 18th verse,
Masiphakameni okwethutyana ngoku njengoko sifunda ilizwi lenkosi kuYohane ongcwele isahluko seshumelinani size siqalise ngomqolo weshumelinesibhozo.
Now Bethany was nigh unto Jerusalem about 15 furlongs off, and many of the Jews came to Martha and Mary to comfort them concerning their brother.
Ke kaloku iBethany ibikufuphi neYerusalem umgama wayo uzithadiya ezingathi zilishumi elinazihlanu. Kwafika abaninzi bakumayuda kwabo babe noMartha noMaria ukuze babathuthezele ngaye umnakwabo.
And Mary as soon as she heard Jesus was coming went and met him, but Mary sat still in the house.
Kwaye uMaria kwamsinya okanye uMartha kwamsinya akuva uYesu wayesiza wamhlangabeza ke yena uMaria wahlala endlwini.
Then said Martha unto Jesus, Lord, if thou hadst been here, my brother not died. But I know that even now, whatsoever thou wilt ask God, God will give it to thee.
Wathi ngoko uMartha kuYesu, Nkosi, ukuba ubulapha umnakwethu engefanga, kodwa ndiyazi ukuba nangoku nantoni ongathi ukucele kuThixo oko wokunika uThixo.
Jesus said unto her, thy brother shall rise again. Martha said unto him, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day.
Athi kuye uYesu, umnakwenu uya kubuya avuke. Athi uMartha kuye, ndiyazi ukuba uya kubuya avuke eluvukweni ngomhla wokugqibela.
Jesus said unto her, I am the resurrection and life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this?
Wathi uYesu kuye, ndim uvuko nobomi. Lowo ukholwayo kum, nokuba ubethe wafa, wodla ubomi. Bonke abadla ubomi bekholwa kum, abasayi kufa naphakade. Uyakholwa nakoku?
She said unto him, Yea, Lord, I believe that thou art the Christ, the Son of God, which you come into the world.
Athi kuye, ewe Nkosi, mna ndiyakholwa ukuba wena unguye uKristu, unyana kaThixo, lo uzayo ehlabathini.
And when she had so said, she went her way and called Mary, her sister, secretly, saying, The Master is come and calleth for thee. Let us bow our heads now for prayer.
Waza etshilo njalo, wemka, waya wabiza uMaria umsakwabo ngasese, wathi, umfundisi ukho, uya kubiza. Masithobiseni intloko zethu ngoku ukwenzela umthandazo.
Our Heavenly Father, as we have assembled here again this evening for the purpose of serving you, reading thy word, taking a text and believing that you will bring to us and reveal the context of the text. We pray, Lord, for each need that we have here tonight.
Bawethu wasezulwini, njengoko sihlanganisene apha kwakhona ngokuhlwa ngesizathu sokukhonza wena, sifunda ilizwi lakho, sithabatha isiqendwana, kwaye sikholwa ukuba uyakuzisa kuthi kwaye utyile umxholo wesiqendwana. Siyathandaza, Nkosi. Ngaso ngasinye isidingo esinaso apha ngobu busuku.
There may be some who doesn't know you. May they find you tonight as their Savior and accepted soul. May they be able tonight, but something that's done or said that would bring Christ a real reality to them, in so much that their entire life would be dedicated to Him and to His service.
Kungakhona abathile abangakwaziyo wena, bangakufumana wena ngobu busuku njengomsindisi wabo, baze bamkele ngokunjalo, bangabanganako ngobu busuku ngento ethile eyenziweyo okanye ethethiweyo eyakuzisa uKristu inene yenene kubo, kangangokuba okokuba ubomi babo bonke buya kunikezelwa kuye nasekukhonzeni yena.
We thank you for the things that we have seen Him do, and for the hope that we have of life beyond this shadow that we live now, knowing this, that when He comes, we shall be caught up to meet Him in the air.
Siyakubulela ngezinto esimbonileyo ezenza yena kunye nethemba esinalo lobomi ngaphaya kwesi sithunzi esiphila kuso ngoku. Sisazi oku kokokuba xa esiza siyakuchulelwa phezulu ukuya kumhlangabeza yena esibhakabhakeni.
And with this, Lord, we pray that you'll instill this hope, this blessed hope, in everybody's heart tonight.
Kwaye ngoku, Nkosi, siyathandaza ukuba uyakulifaka eli themba lisikelelweyo kuyo yonke intliziyo yomntu ngobu busuku.
Those who have been on the way a long time and stood a lot of hard things, may tonight their faith be lifted up. Grant it, Lord, that they'll take a new view tonight and renew their vows and start new again.
Abo bebesendleleni kwixesha elide baza bamelana nezinto ezinzima. Banga ngobu busuku ukholo lwabo luphakanyiselwe phezulu. Siphe oko, Nkosi, okokuba baya kuthatha imbono entsha ngobu busuku, baze bavuselele izibhambathiso zabo kwaye baqalele ngokutsha kwakhona.
Father, we pray for those who are sick and afflicted. May this be the night of their deliverance.
Bawo siyathandaza abo bagulayo nabaxhwalekileyo, bunga obu ingaba bubusuku bokukhululwa kwabo.
Many, Lord, laying handkerchiefs up here on the platform, and we pray, Heavenly Father, as I lay hands upon these in the box.
Ezininzi, Nkosi, ezibekiweyo iitshefu phezulu apha eqongeni, kwaye siyathandaza bawo wasezulwini njengoko ndibeka izandla phezu kwezi zisebhokisini.
Now we're taught in the Bible that they're taken from the body of Saint Paul, handkerchiefs and aprons, and unclean spirits went out of the people, and diseases were healed. Now we realize that we're not Saint Paul, but you still remain Jesus.
Ngoku sifundisiwe eBhayibhileni okokuba bathabatha ukusuka emzimbeni kaPaulus engcwele iitshefu nemibhinqo, yaza imimoya engcolileyo yemka ebantwini, nezigulo zaphiliswa. Ngoku siyaqonda ukuba asingoPaulus ongcwele, kodwa usahleli unguYesu.
And we pray, Lord, that you will heal every one that these handkerchiefs represent. May they each be healed for your glory.
Kwaye siyathandaza, Nkosi, okokuba uyakuphilisa wonke ubani ezithe ezitshefu zammela. Banga ngabanye baphiliswe ukwenzela uzuko lwakho.
Break to us now the bread of life from the word as we wait. In Jesus Christ's name, amen. Let me be seated.
Qhekeza kuthi ngoku isonka sobomi ukusuka elizwini njengoko silindile egameni lika Yesu Kristu. Amen. Ningahlala.
It's good to be back here again tonight and to be serving the Lord. Nice to see this bottom floor about packed out tonight. So we are very grateful for your attendance. And being the first time ever being here, I think that's real well.
Kuhle ukubuyela apha kwakhona ngobu busuku nokukhonza iNkosi. Kumnandi ukubona lo mgangatho ungezantsi umalunga nokugcwala ngobu busuku. Ke sinombulelo kakhulu ngokuza kwenu. Nokuba ibe lityeli lokuqala abakhe balapha, ndicinga ukuba oko kuyinene kakhulu.
It doesn't matter how much we speak the same thing. I've spoken companies of just 3 or 4, and then I've spoken 500,000 at one time, 250,000 another time.
Ngoku, akukhathaliseki sithetha kangakanani kubani, sithetha into enye. Ndithethe kwintlangano zabathathu nje okanye abani. Emva koko ndithethe amakhulu amahlanu amawaka ngaxeshanye. amakhulu amabini namawaka amahlanu ngelinye ixesha.
No matter what it is, what Christ sends to me to listen, I speak that I wouldn't change my subject one bit if this was a million people sitting here tonight. Just the same.
Kwaye akukhathaliseki nokuba yintoni. Into uKristu ayithumela kum ukuphulaphula, ndithetha andisayi kuwuguqula umxholo wam nakanye. Ukuba esibi sisigidi sabantu sihleli apha ngobusuku nje into ekwanye.
Because I'm only sowing seed and it has to fall on the ground somewhere. And when that last seed has been brought in, there won't be any more.
Kuba ndihlwayela nje imbewu kwaye ifanele iwele emhlabeni ndaweni ithile. Kwaye xa leyayo kugqibela imbewu ingenisiwe, akusayi kuba sabakho imbi.
We know there might be, we wonder why the revival is not going on right now. Why we don't see the enthusiasm with the people. I don't know why.
Siyazi kusenokuba siyamangala kutheni imvuselelo ingaqhubeki kanye ngoku. Kutheni singaboni ukuthabatheka ebantwini. Andazi kutheni.
But let's just think, what if it's like this? Maybe there's a little boy in here tonight, or a little girl was born over in Seattle, Washington.
Kodwa masicinge nje. Kungathini ukuba ilolu hlobo? Mhlawumbi kukho inkwenkwe encinci phakathi apha ngobusuku, okanye intombi encinci yazalwa ngapha ya eSeattle, Washington.
Now that book holds her name. He come to redeem whose name was on that book. Redeem means bring back from where it fell from. And in the human race, she was found.
Ngoko, laa ncwadi iphethe igama layo. Uze kuhlangula abamagama ayephaya kula ncwadi. Ukuhlangula kuthetha ukubuyisela emva apho yawa khona. Kwaye kuhlanga loluntu wawa.
And she can't accept it now, she's too young. So the church will slug right along, just play along, we'll have meetings and so forth till that last person is brought in. Then that book is closed, there's no more added. Then it's all over.
Kwaye ayinakuyamkela yona ngoku, incinci kakhulu. Ke ibandla liyakuyijikeleza lidlale nje liyakuba nemihlangano nanjalo njalo de la mntu wokugqibela angeniswe ngaphakathi emva koko la ncwadi ivalwe akukho umbi wongezwayo emva koko konke kugqityiwe.
Until when that time will be, none of us know. But let's just keep doing all that we can to his glory until that time is over.
Kude kuxa nini ela xesha liyakuba lilo? Akukho namnye kuthi waziyo, kodwa masiqhubeke nje sisenza konke esinako, sisenzela uzuko lwakhe, lide ela xesha liphele.
We don't know who that person is, it may already be in, we're just waiting his coming.
Asazi ngubani la mntu, kusenokwenzeka selingenile, silinde nje ukuza kwakhe.
We do not know, and it'll never be revealed to man, the time of his coming, because not even the angels of heaven know when it's going to be. But we're just looking for it at any time, and waiting, watching for his coming.
Asazi, kwaye ayisokuze ityhilwe emntwini, ixesha lokuza kwakhe, ngokuba nkqune ngelosi zezulu azazi iya kuba nini. Kodwa siyikhangele nje nangeliphi ixesha, kwaye silindile, siqaphele ukuza kwakhe.
Now, you have to have faith in something. No matter what it is, you've got to place your faith somewhere.
Ngoku, kufanele ube nokholo kwinto ethile. Akukhathaliseki yintoni. Umele ukubeka ukholo lwakho ndaweni ithile.
Your faith might be in a textbook. It might be in your creed. If that's your faith is in your creed, then that's where your faith lays.
Ukholo lwakho lingaba se kwincwadi efundwayo, lungaba kwimvumo nkolo yakho. Ukuba olo lukholo lwakho lukwimvumo nkolo yakho.
Say, for instance, a certain denomination, say, we got a textbook. You believe that. Well, anything outside of that, you can't believe it, you see, because that's what you believe in, is that textbook of that denomination.
Yithi umzekelo, elithile ihlelo lithi, sinencwadi yokufunda, uyayikholelwa loo nto. Kuhle, nantoni engaphandle kokuya, akunakuyikholelwa, uyabona. Ukuba yiloo nto ikholelwayo, yilaa ncwadi ifundwayo yelahlelo.
It might be that you believe in certain thing. You can have your choice. That's what we're free American to be.
Kwaye isenokuba ukholelwa kwinto ethile. Ungabona ukhetho lwakho. yiloo nto uyiyo singamamelika akhululekileyo ukuba njalo.
But to me, my faith is in the Word of God, what God has said to be the truth. All other things is contrary to that, as though it is not so. I don't say it isn't so, but to me, if it's contrary to this, it isn't so.
Kodwa kum, ukholo lwam luselizwini likaThixo, oko uThixo akutshiloyo ukuba yinyaniso. Zonke ezinye izinto ezichaseneyo kokuya njengezingekho njalo, yabona. Andithi azinjalo, kodwa kum ukuba ichase nokoku ayinjalo.
And we find today that so many people base their faith upon something and upon some ism or some happening or some something, but to me it's got to be the word of God and the word that he has promised for this day.
Kwaye siyafumana namhla okokuba abaninzi abantu basekelezela ukholo lwabo phezu kokuthile naphezu kwe-izim ethile okanye ukwenzeka okuthile okanye okuthile okunye, kodwa kum kufanele ibe lilizwi likaThixo kwaye ilizwi alithembisileyo lwalomhla.
Not the law. The law was for the Jew years ago. Today we're in the realms of grace and we're living above the law. A man that's living in grace has no law. There's no law to grace.
Hayi umthetho. Umthetho waye ungowomJuda kwiminyaka eyagqithayo. Namhlanje sikwimimandla yobabalo kwaye siphila ngaphezu komthetho. Indoda ephila kubabalo ayinamthetho. Akukho mthetho kubabalo.
How can you condemn me for running a stoplight here, which the city has done given me a right to run any stoplight I wish to? You couldn't, there's no law to condemn me.
Ungandohlwaya njani ngokudlula ndibaleka kwisikhanyiso sokumisa apha, esithe isixeko sandinika ilungelo lokudlula ndibaleka kwisikhanyiso sokumisa endifunayo kuso? Yabona, akunakho, akukho mthetho wokundohlwaya.
So as long as I'm in Christ, I'm free from the law. See, I'm above the law because I'm in his grace. He's put that confidence in me that I won't do anything that's wrong, or he wouldn't give me that grace. That's what he does to you, the same way we're in his grace.
Ke okoko ndiku Kristu ndikhululekile emthethweni, yabona, ndingaphezulu komthetho ngokuba ndikubabalo lwakhe. Ubeke laa ntembeko kum yokuba andisayi kwenza nanye into engalunganga okanye ebengasayi kundinika olababalo oko koko akwenzayo kuwe ngendlela enye. Sikubabalo lwakhe.
Now my subject tonight, don't forget tomorrow night now, we're going to try to stay just maybe a teeny bit longer. I want to get here a little earlier tomorrow night because I want tomorrow night's kind of a night we give for salvation, just to make stress on an altar call. Stress on those to receive the baptism of the Holy Ghost.
Ngoku, umkholo wam ngobu busuku. Sukulibala ngomso ebusuku ngoku. Siza kuzama ukuhlala nje mhlawumbi intwanana encinci yobude. Ndifuna ukufika apha kancinci phambi kwexesha ngomso ebusuku. Ngokuba ndifuna ngomso ebusuku iluhlobo oluthile lobusuku esilunikezela usindiso. Nje senze ugxininiso kukubizela esiguqweni. Sigxininise kwabo ukuba bamkele ubhaptizo lomoya oyingcwele.
And one night or one day before leave, I'd like to speak on a subject of the blood, the token, the blood that's supposed to be upon the door. If the Lord willing.
Kwaye ubusuku obunye, okanye usuku olunye, phambi kokuba ndihambe, ndingathanda ukuthetha kwi umxholo wegazi umqondiso. Igazi elifanele libe phezu kocango, kwaye ukuba inkosi ithandile.
Now tonight, each night, I've been late each night, I'll try my very best tonight to get out on time. I realize that we haven't got very much time left, and I'm trying to redeem what time we have. So you bear with me.
Ngoku, ngoku busuku, busuku ngabunye, bendisemva kwexesha, busuku ngabunye, ndiza kuzama okona kungcono kwam ngoku busuku, ukuphuma ngexesha. Ndiyaqonda ukuba asinaxesha lininzi liseleyo, kwaye ndiyazama ukuhlangula ixesha esinalo, ke ndinyamezeleni.
I'll pray that God will get every soul that's under here that's savable, may he save it. I don't know how he does it, and it's our business to send the word or to preach the word, And that it is a seed, and when that seed goes to growing, it'll produce just exactly what the promise is.
Ndiyakuthandaza ukuba uThixo uya kufumana wonke umphefumlo phantsi koko osindisekayo, wanga angawusindisa. Andazi uyenza njani, kwaye luxanduva lwethu ukuthumela ilizwi okanye ukushumayela ilizwi, kwaye vumela yimbewu, kwaye qala mbewu iya ekukhuleni, iya kuvelisa nje ngokuchanekileyo oko isithembiso sisiso.
From St. John 11 tonight, we draw this text. Then Jesus came and called. Jesus came.
Ngoku, ukusuka kuYohane ongcwele ishumelinani, ngobo busuku, sithatha esi siqendwana. Waza uYesu wafika, wabiza. UYesu wafika.
Now we get a background of this picture tonight. It was Jesus when he was... Just a young man, he came to live with a family at Bethany, and it was Mary and Martha and Lazarus.
Ngoku sifumana imvelaphi yalo mfanekiso ngobu busuku. YayinguYesu, kanje waye engumfana omtsha, weza kuhlala nosapho eBethany, kwaye yayinguMaria noMartha noLazaro.
And they had left their church or their creed of the Pharisees and Sadducees and had taken up with Jesus and invited him to their home. And Lazarus was a bosom, a friend to him.
Kwaye babelishile elabo ibandla okanye imvumo nkolo yabo yabafarisi nabasadusi. Kwaye babethabatheke nguYesu baza bamemela ekhayeni labo. Waye uLazaro waye engumhlobo osenyongweni kuye.
And we're told that Lazarus also was a great listener to John the Baptist that was speaking of a coming Messiah.
Kwaye siyaxelela okokuba uLazaro kananjalo waye ngumphulaphuli omkhulu kuYohane umBhaptizi owayethetha ngokuza kukaMesiya.
And so when Jesus came on the scene and came to Bethany, they always entertained him in this home.
Kwaye ke, xa uYesu afikayo embonakalweni, waza weza eBethany, babesoloko bemonwabisa kwikhaya labo.
Now we're taught that Martha and Mary made a little tapestries for the temple and so forth, where Lazarus was learning to be a scribe to write the letters of the law.
Ngoku siyafundiswa ukuba uMartha noMaria babesenza amalenga-lenga amancinci besenzela itempile nanjalo-njalo apho uLazaro wayefundela ukuba ngumbhali ukubhala iincwadi zomthetho.
They wrote it on skins then, like animal skin, parchments, and it's rolled up in a little scroll and stuck down in a little holder. And Lazarus was a very fine a hand, and he could write these scrolls.
Kwi babeyibhala ezimfeleni ngoko nje ngofele lesilwanyana iphepha lefwele kwaye lisongwe kwencinci esongwayo ize inyalwe kwisingxobo esincinci kwaye uLazaro wayenesandla esihle kakhulu kwaye wayenakho ukubhala ezincwadi zisongwayo.
And Jesus was staying with them, and they'd watched him do so many things, had such confidence in him, until they had just simply give their whole lives to him.
Kwaye uYesu wayehlala nabo, kwaye babembukele esenza ezininzi izinto, beneyona ngqiniseko kuye, bade banokunikela nje ngokulula ngobomi babo bonke kuye.
Though he was, see, Jesus of his day was more ridiculed and made fun of than the lowest cult there is on the earth today. There couldn't be anything with any lower and despised than Jesus.
Nakubeni waye yabona uYesu ngomhla wakhe wayeyintlekisa kakhulu kwaye kuhlekiswa ngaphezu kolona luphantsi unqulomntu olukhona emhlabeni namhlanje. Kwakungekho nantoni enokuba ngaphantsi nenyelisekayo kunoYesu.
The churches hated him. And they just didn't have no use for him at all because he was constantly rebuking them and calling them all kinds of names and breaking up their congregations.
Yabon, amabandla ayemthiyile yena kwaye nje ayengenamsebenzi naye konke konke ukuba wayesoloko ewohlwaya ewabiza ngazo zonke iindidi zamagama kwaye eqhekeza amarhamente abo.
You just turn the world upside down, as to say, they're trying to find some fault to accuse him, and they couldn't find it.
Wajika ihlabathi nje languqula kubhede nje ukuthi babezama ukufumana igxeke elithile ukumtyhola kwaye babengenakho ukulifumana.
And yet he was, to them, he was illegitimate. He was born out of holy wedlock. He's an odd sort of a fella. He had no worldly education as to speak of, and yet called himself a prophet. And oh my, such a horrible fella he was. And every one of them was thumbs down on him everywhere.
Kwaye noko yena wa kubo wayengumgqakwe wayezelwe ngaphandle komtshato ongcwele waye eludidi olungaqhelekanga lo mfo wayengenamfundo yehlabathi nje ukuthetha kwaye noko ezibiza umprofeti yena kwaye obethu onjalo ukubambi umfo owayenguye kwaye wonke ubani kubo wayemnyemba yena naphina.
Hasn't changed too much. See? As I said the other night, the devil takes his man, but not his spirit. The spirit of people that's in people has lived before.
Aika kukuki kangako, yabon, chengogo ni chilo ngobunye ubusuku. Umtyholi utata umntu wakhe, kodwa hayi umoya wakhe. Umoya wabantu, osebantwini, wakhe wapila ngaphambili.
If we was to be here for a couple months, where we have a real study in the scriptures, I'd like to prove to you that there is a cult on the face of the earth today, but what I can't prove to you, it started in Genesis and show you its beginning.
Ukuba besiza kuba lapha inyanga apho sibe nofundiso ezibhalweni bendingathanda ukubonakalisa kuwe ukuba akukho lunqulo mntu ebusweni bomhlaba namhlanje kodwa oko ndingena kukubonakalisa kuwe kwaqala kwiGenesis.
It's a seed, it's like a vine growing up. All of them. And it comes right up to blossoming time now and returning back to the seed again.
Imbewu, nje kanye ngomdiliya ukhula, yonke yawo, kwaye unyukela kwixesha lokudubula ngoku, uze ubuyele emva kwimbewu kwakhona.
So all these things that you see taking place on earth, they begin in Genesis, for Genesis is the seed chapter of the Bible, the beginning.
Ke zonke ezi zinto ozibonayo zisenzeka emhlabeni zaqala kwiGenesis kuba iGenesis sisahluko sembewu yeBhayibhile isiqalo.
So you see those spirits that was up on those men back in those days still live on man today. See, Satan takes a man, but the spirit lives on.
Ke uyabona loo mimoya yayiphezu kwabo bantu emva kuloo mihla isaphila ebantwini namhlanje. Yabona, Satana uthatha umntu, kodwa umoya uyaphila.
God takes his man, but the spirit lives on. That makes Jesus Christ the same yesterday, today and forever.
UThixo uthatha umntu wakhe, kodwa umoya uyaphila. Oko kwenza uYesu Kristu okwanguye izolo namhlanje naphakade.
He took Christ, Jesus, but the spirit, Holy Spirit, come back and has been upon the people in the church all down through the ages. See? Because God takes his man, but not his spirit.
Wathatha uKristu Yesu, kodwa umoya oyingcwele, uyabuyela, ubuphezu kwabantu ebandleni konke ukuhla ngesigaba, yabona, ngokuba uThixo, uthatha umntu wakhe, kodwa hayi umoya wakhe.
Satan takes his man, and you find them same spirits. What's your nature? Identify yourself tonight in your present state, now where you're standing, with some Bible character.
USatana uthatha umntu wakhe kwaye ufumana yona le mimoya minye. Qaphela imvelo yayo. Zibandakanya ngobusuku kwisimo sakho sangoku ngoku apho umikhona kunye nesimo somntu othile seBhayibhile.
Where would you have been if you'd lived in Noah's time? Where would you have been? Where would you have been in the days of the Lord Jesus when he was here on earth in his flesh? What group would you be identified with tonight? Just think of it. See?
Ubuya kubaphi ukuba ubuphile kwixesha likaNoa? Ubuya kubaphi? Buya kubaphi kwimihla yenkosi uYesu xa yayilapha emhlabeni enyameni yakhe? Liliphi iqela obuya kubandakanywa nalo ngobusuku? C. ucinga njengayo yabona.
What group would you have been identified with when Paul was correcting them back there in Corinthians for the things they were doing? What group would you be identified with?
Liliphi iqela obuya kubandakanywa nalo xa uPaulus wayebalungisa bona emva phaya eKorinte ngezinto ababezenza? Liliphi iqela obuya kubandakanywa nalo?
Just look back. It's a looking glass. We can see where we, what, whatever we were, we are now, that's what we'd have been back there. Because the spirit that's in us now identified back there, that's the same spirit was on them back there.
Yabona, jonga nje emva, iglasi yokukhangela, sinokubona apho sikhoyo into, nantoni na esiyiyo, siyiyo ngoku, yinto engesasiyiyo emva phaya, kokuba umoya okuthi ngoku, ubandakanywa emva phaya, okokuba okuya ngumoya omnye owawukubo emva phaya.
My, that ought to shake us and make us get out of our slumber that we're in. Lukewarm, but you know the Bible says we have to get that way so that he can spew the whole thing from his mouth.
Bethu, oko kufanele kusishukumise, kusenze siphume kokwethu ukozela esikuko ubudikidiki. Kodwa uyazi iBhayibhile ithe sifanele sibe ngalaa ndlela ukuze atsice yonke into emlonyeni wakhe.
Did he promise it? We all know he promised it, and he will do it. The whole church is to be spewed from his mouth.
Ingaba uyithembisile loo nto? Siyazi sonke wayithembisa, kwaye uya kuyenza. Ibandla lonke kufanele litsicwe emlonyeni wakhe.
And out of the church comes the bride, that's the elected.
Ngoko, ebandleni kuphuma ngaphandle umtshakazi, lowo ngowonyuliweyo.
Now, Jesus had gone from his home and was staying with Martha and Mary and Lazarus.
Ngoku, uYesu wayemkile ekhayeni lakhe, kwaye wayehlala no Martha, no Maria, no Lazarus.
And one day, you know, he said in the Bible he did nothing until the Father showed him what to do.
Kwaye ngenye imini, uyazi wathi eBhayibhileni, akenzi into ade uyise ambonisa yena amakakwenze.
St. John 5:19, Jesus said, "Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing in himself, but what he sees the Father doing, that doeth the Son likewise."
UYohane ongcwele isihlanu ishumele nethoba, uYesu wathi, "Inene, inene ndidikuni, unyana akana kwenza nto ngokunokwakhe. Kuphela koko abona uyise kwenza, wenza njalo nonyana."
And if you pattern that scripture, we have time to break it down so it could look right to you. You just run the, right, it just weaves through the entire Bible and every verse in the Bible's got it.
Kwaye, ukuba uthelekisa esasibhalo, sibe nexesha lokuzicazulula ukuze sibe sikhangeleka lungileyo kuwe. Ubaleka nje kakuhle ithungelana nje ngayo yonke iBhayibhile, kwaye wonke umqolo eBhayibhileni unayo kuyo.
The Bible is in continuity. Every word blends together. There's no contradiction in it. It all runs together. If you get a contradiction, you got it out of the Bible. Because the Bible doesn't contradict. It's in continuity completely.
iBhayibhile ikwinkqubekeko, ilizwi ngalinye liyahlanganiselana. Akukho mpikiswano kuyo, iqhubeka yonke ngokuhlangeneyo. Ukuba ufumana impikiswano, uyifumene ngaphandle kweBhayibhile. Ukuba iBhayibhile ayiziphikisi, ikwinkqubekeko, inkqubekeko ngokupheleleyo.
Notice, now, this Jesus, when he was the greatest gift that God ever gave the earth, the world, God so loved the world, John 3:16. Now, people had faith in it.
Qwalasela ngoku lo Yesu xa wayesesona sipho sikhulu awathi uThixo wasinika umhlaba ihlabathi uThixo walithanda ihlabathi uYohane 3:16 ngoku abantu babenokholo kuyo.
Always God's gifts are looked down upon by the modern religious moves.
Soloko izipho zikaThixo zijongelwa phansi ziintshukumo zenkolo zale mihla.
Look back at any time in the days of Elijah, the days of Moses, the days, anywhere you want to. Wherever it is, it's always looked down upon. Always, it never changes.
Jonga ngasemva nakweliphi ixesha, kwimihla kaEliya, kwimihla kaMoses, kwimihla nayiphi na ofuna ukuyijonga, naphi na okukuko, yasoloko ijongelwa phantsi, soloko, zange yaguquka.
And then we see there also that in that day, when God using Jesus, now there was a time that a woman used the gift of God through Jesus.
Kwaye ngoko siyabona phaya kananjalo okokuba kulamhla xa uThixo esebenzisa uYesu. Ngoko kwakukho ixesha awathi umfazi wasebenzisa isipho sikaThixo ngoYesu.
She touched his garment. And Jesus admitted that he didn't know who did it. Now, I don't believe he joked or went on. I believe every word that he said was meaningful, had a meaning.
Wachukumisa ingubo yakhe, waza uYesu wavuma ukuba akakhange azi ngubani oyenzileyo. Ngoku, andikholwa ukuba nje waye waqhula okanye waqhubeka. Ndikholelwa lonke ilizwi awalitshoyo lalisingisele, linentsingiselo.
And he said, who touched me? He didn't know, and he looked all around with the audience until he found the woman with that faith and told her about her blood issue had been healed because of her faith.
Kwaye wathi, ngubani ondichukumisileyo? Wayengazi. Kwaye wabheka-bheka, ngaphaya kwesihlwele, wade wafumana umfazi kunye nolwakholo, wamxelela malunga nethombe lakhe legazi ukuba laliphilisiwe, ngenxa yokholo lwakhe.
Now that was the woman using God's gift. Now I see that one woman using his gift, he got weak from it.
Ngoku, lowo yayingumfazi esebenzisa isipho sikaThixo. Ngoku, uyabona, la mfazi mnye esebenzisa isipho sakhe, waba buthathaka ngoku.
But look at this case here when he raised Lazarus from the dead. There was nothing said about him getting weak there.
Kodwa jonga kule meko apha, xa wavusa uLazaro ekufeni. Akungekho nto yathethwayo malunga naye ngokuba buthathaka phaya.
How much more was it to call a man whose soul was 4 days' journey away and corruption had unset into a man's body, his nose perhaps in 4 days had already fell in?
Kwakukangakanani ngaphezulu okwakukuko ukubiza indoda emphefumlo wawuziintsuku ezine eluhambeni umkile, kwaye ukubola sekuhlele emzimbeni wendoda. Impumlo yayo mhlawumbi kwintsuku ezine yayisele iwile.
And there he was called him back to life again, and he lived and eat and drink like any other man. How much greater was that than it was the woman touching his garment, but that was God using his gift. See?
Kwaye nanko ephaya eyibizela emva ebomini kwakhona yaze yaphila yatya yasela njengayo wonke umntu. Wakukangakanani okuya kunokuba yayingumfazi echukumisa ingubo yakhe, kodwa lowa yayinguThixo esebenzisa isipho sakhe, yabona?
Now that's a different share on the platform. Now if you'd follow the service, it would be out sometimes how it tells things that will happen. Well, years before, weeks before, months before, where to go, what to do, that's God using it.
Ngoku, lowa ngumahluko apha eqongeni, ngoku. Ukuba uya kulandela, ilandela inkonzo, uze uphume, xesha lithile, indlela exela ngayo izinto eziya kwenzeka, kuhle iminyaka ngaphambili, iveki ngaphambili, inyanga ngaphambili, apho makuyiwe khona, emakwenzeke, nguThixo esebenzisa sona.
Here it's you using it. It's not me, it just flows through, because it's just a gift to relax yourself, take it out of the human gear, that God can gear himself with it and say things.
Ap, nguwe usebenzisa sona, asindimi, siyaphokoka nje, kuba sisipho nje sokuphumlisa wena, usisuse ekunxitweni ngumntu, ukuze uThixo abe nakho ukuzinxiba ngaso yena, aze athethe izinto.
Now, your own faith, you don't realize that, you're doing that yourself. Your own faith is doing that.
Ngoku ukholo lwakho akukuqondi oko, wenza oko. Ngokunokwakho ukholo lwakho lwenza oko.
Now if God wants to do anything, he just lifts you up and says, now it'll be you go to a certain place, while you're driving the street, there'll be a certain thing happen here.
Ngoku, ukuba uThixo ufuna ukwenza nayiphi into, uya kuphakamisa nje athi, ngoku, iya kuba njalo, iya kwindawo ethile, ngelixa uqhubayo ngesitrato, kuya kubakho into ethile eyenzekayo apho.
There'd be a man with a brown suit on. He's got gray hair. He'll meet you down there, and you go to him because his wife is very sick. She's at this other place. Here's what she'll look like.
Kuya kubakho indoda enesuti entsundu, ineenwele ezingwevu. Iya kudibana nawe ezantsi phaya, yiya kuyo kuba umfazi wayo ugula kakhulu. Ukule ndawo ingenye, naku iya kukhangeleka ngako.
Go lay your hands up on her, tell her to take that thing back that she tucked here a few years ago, and she'll do something another, do penance, and she'll be all right.
Kwaye yiya ubeke izandla zakho phezu kwakhe, mxelele abuyisele laa nto emva athe wayithatha apha kwiminyaka embalwa egqithileyo, kwaye enze into ethile engenye, enze ungxengxezo, kwaye uya kuphila.
Then I'll tell it to people, we go here, it's command there, it's just exactly what happens, about different things in the nation.
Emva koko, ndiya kuyixela ebantwini, siye, nantsi indoda phaya, nje ukuchanekileyo ngoko kwenzekileyo, malunga nezinto ezahlukeneyo esizweni.
About this Marilyn Monroe, when she died, they'll never believe but what that girl committed suicide, but she did not commit suicide. She died in a heart attack. I seen it days before it happened and told them about it, but they wouldn't listen to me.
Malunga nalo Marilyn Monroe, our fire. Abasokuze bakholwe kodwa koko la ntombi yazibulala. Kodwa zange izibulala. Wafa kokuhlaselwa inhliziyo. Ndayibona insuku ngaphambi kokuba yenzeke. Ndabaxelela malunga nayo. Kodwa babengasayi kundiphulaphula.
When them fighters kill one another 6 months before it ever up there in New York, one kill the other. I've seen them in their taverns arguing one of them seen one kill the other 6 months before it happened.
Xa aba yabalwi babulalana iinyanga ezintandathu phambi kokuba yakhe phezulu phaya eNew York, omnye wabulala omnye. Ndababona ezindlwini zentselo zabo bexambulisana, ndaze ndabona omnye ebulala omnye iinyanga ezintandathu phambi kokuba yenzeke.
All these things the Lord shows, that's him using his gift. You don't get weak after that.
Zonke ezi zinto ethe iNkosi yazibonisa, nguye esebenzisa isipho sakhe, akubi buthathaka emva koko.
But when that's what makes me weak is when you use God's gift as the Holy Ghost.
Kodwa xa yiloo nto endenza ndibe buthathaka, kuxa wena usebenzisa isipho sikaThixo njengomoya oyingcwele.
I'm not his gift. The Holy Ghost is his gift. That's God's gift to the church is the Holy Spirit, and you use it. And it just uses wherever you can get yourself out of gear. See what I mean? And let the Holy Spirit go to using you.
Andiso sipho sakhe. Umoya oyingcwele sisipho sakhe. Eso sisipho sikaThixo ebandleni. Kumoya oyingcwele. Kwaye wena uyasisebenzisa sona. Kwaye sona sisebenza naphina apho unokuzikhupha wena egiyareni. Yabona endithetha kona, uze uvumele umoya oyingcwele uhambe ukusebenzise.
Now, in this case, Jesus had been told of the Father to leave the home and to go away.
Ngoku, kule meko, uYesu wayexelelwe nguyise ukuba alishiye ikhaya, emke.
If you notice how it worked, they after Lazarus took sick, and no doubt many of them said, aha, now let's see where that holy ruler or preacher is now. Let's go to pray for the sick. He isn't on the scene.
Ukuba uyaqaphela indlela eyasebenza ngayo, bona, emva kokuba egulile uLazaro, kwaye ngaphandle kwamathandabuzo, abaninzi babo bathi, aha, ngoku. Masibone kuphi apho akhoyo ngoku lamqengqeleke ungcwele omshumayeni oza kuthandazela abagulayo. Akekho mbonakalweni.
So he went away and they finally sent for him, but the doctor gave him up. They sent for him to come. And instead of coming, he just went right on further. They sent again. Instead of coming, he just kept on going the other way.
Ke wemka, kwaye bathi ekugqibeleni, bathumela kuye. Xa ugqirha enikezela, bathumela kuye ukuba eze, kwaye endaweni yokuza, wasuke waqhubekela phambili. Bathumela kwakhona, endaweni yokuza, wasuke waqhubeka wemka ngenye indlela.
See? And then all at once he stopped, looked back at the disciples after so many days, vision fulfilled what the Father had showed him. He said, Lazarus sleepeth. The disciples said, well, he does well.
Yabona, kwaze emva koko, konke ngaxeshanye wema, wajonga ngasemva kubafundi, emva kwentsuku ezininzi umbono wazaliseka oko uyise bembonise khona yena. Wathi, uLazaro ulele. Abafundi bathi, kuhle, wenza kakuhle.
See, he sleepeth, not dead. There's no such a thing as a believer dying.
Yabona, ulele. Hayi, ufile. Akukho nto injalo njengekholwa lesifo. Yabona.
And he told him in their language, he's dead. And for your sake, I'm glad I wasn't there, but I go wake him. I go wake him.
Kwaye wabaxelela ngolwimi lwabo, ufile, kwaye ngenxa yenu ndiyavuya bendingekho phaya, kodwa ndiyokumvusa, ndiyaya ukuya kumvusa.
See, he knew it was going to be done now, because if he didn't, then he said something wrong when he said, I do nothing till the Father shows me first. He knew it.
Yabona, wayesazi ukuba iza kwenziwa ngoku, kuba ukuba akenzanga, ngoko watsho into engeyiyo xa wathi, andenzi into de ubawo andibonise kuqala. Yabona, wayesazi.
Then look at him at the great Father, I thank thee thou hearest me already, but I say this for those who stand by. See? Lazarus come forth, and he did. He come out of the grave.
Kwaye emva koko jonga kuye engcwabeni, bawo ndiyakubulela wena sele undivile, kodwa ndikutsho oku ngenxa yabo abemi apha. Yabona, Lazaro phuma. Kwaye wenza njalo, aphumela ngaphandle engcwabeni.
Now when Jesus left the home, well, that death and trouble set in. And just remember, when he leaves your home, trouble is on the road.
Ngoku, xa uYesu washiya ikhaya, kutheni okwakufa nengxaki kwangena. Kwaye khumbula nje, xa eshiya ikhaya lakho, ingxaki isendleleni.
Now he wasn't put out here, or he was just simply left because the Father had drawn him away.
Ngoku, wayengagxothwanga apha, okanye wayemkile nje lula ngokuba uyise wamtsalela kude.
All hopes was gone. Now what a sad little home. Many of us tonight knows how to sympathize with that home when death has struck our home. And you never know what it is until you have to go through with it once.
Onke amathemba ayemkile. Ngoku, elinjani ukudakumba ikhaya elincinci. Abaninzi bethu ngobusuku bayazi indlela yokuvelana neliya ikhaya. Xa ukufa kuntlitha ikhaya lethu, kwaye akungeze wazi ukuba yintoni ude ufanele udlule ngoku ya kube kanye.
But you know, when his death had struck the little home that sent for him, what a broken up home that was.
Kodwa uyazi, xa babe ukufa kwakuntlithe ikhaya elincinci, bathumela kuye elinjani kwaphuka ikhaya elalililo.
The man that they had confidence in, the man that they loved, the man that they'd seen heal the sick and make the blind to see and prophesy and know the thoughts of the heart and tell the people what would happen every time.
Indoda ababenentembelo kuyo, indoda ababeyithanda, indoda ababeyibonile iphilisa abagulayo, kwaye yenze abazimfama babone, kwaye iprofete, kwaye isazi iingcinga zentliziyo, iqelele abantu okuya kwenzeka lonke ixesha.
And he fit the scripture to the dot. Just exactly so much to them scripture-loving people believed him. See?
Kwaye wanxibelana nesibhalo ukuya kwisingqi, kanye ngokuchanekileyo kangako, de bona abantu abangabathandi besibhalo bamkholelwe yena. Yabona.
And there were some of his most loyalist friends, and he let that happen. See? He let that happen just to see what they would do. No doubt that was what was in the Father's mind about it.
Kwaye kwakukho abanye babahlobo bakhe abanyanisekileyo, kwaye wavumela oku yakwenzeke. Yabona. Wavumela oko kwenzeka nje ukubona ukuba baya kwenza ntoni. Akukho ntandabuzo. Oko koko kwakusengcingeni kayise malunga naye.
All hope's gone. The man that they trusted in, it turned out that he wasn't what they thought he was or to be. And they were in desperate. Lazarus, their brother, was dead.
Onke amathemba emkile. Indoda ababethembele kuyo yabonakala ukuba yayingeyiyo into ababecinga ukuba yayiyiyo yona, okanye ukuba yiyo, kwaye babesekuzilahleleni. ULazaro umsakwabo wayefile.
They could not go back to the church because they had already accepted Jesus, the fanatic, and they've been excommunicated. They had their letters, it was today, from their church that they could no more come back.
Babengena kubuyela emva ecaweni ukuba babesele bemamkele uYesu lambaxa kwaye babekwayiwe kwaye benencwadi yabo njengoba kunjalo namhlanje esuka ecaweni yabo eyokuba bangabisabuyela kwaye babeshiyeke bengena cawe.
And they were left without church, they were left without a friend, looked like. The people of the city had turned them down. Their good friends that used to associate with them at church had no more to do with them because they accepted Jesus. This radic, fanatic.
Kwaye babeshiyeke bengena cawe, babeshiyeke bengena sihlobo. Kukhangeleka njalo abantu besixeko babebalahlile izihlobo zabo ezilungileyo ezaziqhele kunxulumana nabo ecaweni zazingenanto yakwenza nabo ukuba bamkela uYesu.
So then, the man, if they had confidence in, had flatly turned them down and would not do him a favor, and they sent the second time, and he still turned them down and let the man die and be embalmed and put in the grave and buried.
Kengoko indoda ababe nentembelo kuyo yayibaphoqile ngokucacileyo kwaye ingasayi kubabonelela. Kwaye bathumela ityeli lesibini kwaye usabaphoxa waze wavumela indoda ife ide iqholwe ibekwe engcwabeni ingcwatywe.
Now you talk about a dark hour. That was the darkest hour that little home had ever seen.
Ngoko uthetha ngeyure elithinzi leyo yayiyeyona yure elithinzi elathi elakhaya lincinci layibona.
And then Jesus come along. That's him. Now in that dark hour, she lets it happen sometime. The darkest of hour, then Jesus come along. His presence always brings new hopes.
Waza emva koko, uYesu weza. Nguye lo, kula yure inethunzi, uyivumela yenzeke, ngelinye ixesha, eyona yure ilithunzi, emva koko uYesu weza. Ubukho bakhe.
This may be the darkest hour for some of you people. Maybe the doctor has given you up with cancer, and the man's done all he can do to save your life, but it's beyond his knowledge. He has no more to work with. He's done all he can do, and you're going to die.
Lena ingaba yona ilithinzi iyure kwabathile kuni bantu. Kusenokwenzeka ugqirha ukuncamile ngomhlaza. Kwaye umntu wenze konke anokwenza ukusindisa ubomi bakho. Kodwa kungaphaya kolwakhe ulwazi. Akanakumbi anokusebenza ngakho. Wenze konke anokwenza kwaye uza kufa.
It may be the darkest hour you've ever seen. But just remember, it's in that dark hour when he comes along. He comes along. Then when he comes, it brings new hope. It brings new hopes. When he comes, his presence brings hope.
Ingaba yona ilithinzi iyure owakhe wayibona. Kodwa khumbula nje, kukwela thinzi le yure xa esiza. Uyeza, emva koko, xa esiza. Kuzisa ithemba elitsha, kuzisa amathemba amatsha xa esiza. Ubukho bakhe buzisa ithemba.
Martha, she went out to, she'd always showed her colors that she wasn't just exactly seen as loyal as Mary, because Mary was listening to the word, but Martha, when she was cooking dinner for him and things, she showed what she was right then.
Umartha waphuma, wasoloko ebonisa imibala yakhe, eyokuba wayengekho nje kanye ebonakala nyanisekileyo ngokuchanekileyo njengoMaria, ngokuba uMaria wayephulaphula elizwini, kodwa uMartha xa wayemphekela isidlo sasemalanga nezinto wabonisa awayekuko kanye ngoko.
Because when Jesus came back to town, no doubt of what many of them said, now, after the boy's done dead and buried, now this holy roller preacher slips back into the city.
Kuba xa uYesu wabuyela esixekweni, akukho ntandabuzo, kodwa koko abaninzi kubo bathi, ngoku, emva kokuba inkwenkwe ifile, yangcwatywa. Ngoku lo mqengqeleko ungcwele omshumayeli uyanyebeleza ubuyela esixekweni.
No doubt that when Martha started out, some of them said, look, there she goes now. I was in her place. I'd give him a piece of my mind. I'd tell him about it when I get there. Oh, I no doubt what she will. We'll go watch her do it. If she had, this story wouldn't be reading the way it is tonight.
Akukho ntandabuzo ukuba xa uMartha waqalisa ukuphuma, abanye babo bathi, jongani, naku yayehamba ngoku, ukuba ndandisendaweni yakhe, bendiya kumnika intwana yengcinga yam, bendiya kumxelela malunga nayo xa ndifika phaya. Oh, akukho ntandabuzo kuphela koko wayeza kutsho, siya kuhamba, siya kumbukela eyenza, ukuba wayenokwenza eli bali,
Now watch her. Here she goes. She might pass by the pastor of her first church, and he said, "Now let's find out what happens now." See, he slipped away when the crucial hour come. He slipped away.
Ngoku mqaphele nako ehamba wayenokuba wagqitha ngomalusi weyakhe yokuqala icawa waza wathi. Ngoku masifumanise kwenzeka ntoni ngoku yabona unyebelezele wemka xa iyure ebalulekileyo ifika unyebelezele wemka.
Now Martha no doubt was a Bible reader or she would have never accepted Jesus at the first place.
Ngoku uMartha akukho ntandabuzo wayengumfundi weBhayibhile okanye wayengenako ukumamkela uYesu indawo yokuqala.
She could not accept it upon the psychology of the people or upon the basis of the religion of that day.
Wayengenako ukuyamkela phezu kwepsychology yabantu okanye phezu kweziseko zenkolo zalomhla.
She could not accept it upon the church because the church hated him. And the religionists hated him. And all of them hated him.
Wayengenako ukuyamkela phezu kwecawa ngokuba icawa yayimthile yena. Kwaye abenkolo babemthile yena. Kwaye bonke kubo babemthile yena.
So she must have been a scripture reader. And she had read in the Bible in the days of Elijah, there was a woman by the name of a Shunammite woman.
Ke kufanele ukuba wayengumfundi wesibhalo. Kwaye wayefundile eBhayibhileni. Kwimihla kaEliya kwakukho umfazi oga ongumfazi omshumanekazi.
And she was barren, and she had faith in a man, a prophet, was of that day, and Elijah. And she'd build him a little place on the side of her house, for she and her husband had a nice home.
Kwaye wayelidlolo, kwaye wayenokholo endodeni, umprofeti, wayenguye owalomhla kuEliya, kwaye wamakhela indawana encinci ecaleni lendlu yakhe, kuba yena nomyeni wakhe, babenekhaya elihle.
They built a place and put a water bowl in there and a place for him to wash and clean up, and this made a real nice place comfortable.
Bakha indawo baze babeka isitya samanzi phakathi phaya kunye nendawo yakhe yokuhlamba nokuzicoca baze nje benza indawo enhle kunene yokuhlala kakuhle.
And when he came by, he and Gehazi, his servant, and he said, "Look what kindness this Shunammite woman has showed to us."
Kwaye xa esiza ngaphaya yena noGehazi isicaka sakhe waza wathi, jonga kokunjani ukulunga athi lo mfazi omshumanekazi wasibonisa kona.
Said, go ask her if I shall speak to the chief captain. I know him very well. Or should I speak to the king? I've also been called on times to talk to him and consult with him.
What? Hamba uye kumbuza ukuba ndithethe nomphathi endaziyo ngaye. Ndiyamazi kakuhle okanye ndithethe nokumkani. Bendikhe ndabizwa kanjalo ndabizwa ngamaxa amaninzi ukuba ndithethe naye ndibonisane naye.
So now I wonder if I could speak when I go before him again or when I'm called to one of these people.
What? Ngoku andazi ukuba ndingathetha naxa ndisiya phambi kwakhe kwakhona kanye xa ndibizwe ukuya kwabanye baba bantu.
So Gehazi went and asked her and she said, "No," she said, "I abide with my own people. I don't have any reasons to ask things like that. That was just out of my heart, just because I know he's a man of God and I want to show favor to him, that's all."
Ke uGehazi waya wambuza, waza wathi, "Hayi, wathi, ndihlala kunye nabantu bakowethu, andinasizathu nasinye sokucela izinto ezifana nezo. Oko bekuphuma nje entliziyweni yam nje kuba ndisazi yena indoda kaThixo kwaye ndifuna ukubonisa okwenzelela kuye kuphela koko.
He said, well, come back, and Gehazi said, but her husband is old and they have no children.
Wathi, kuhle, buyela emva, waze wathi uGehazi, kodwa umyeni wakhe mdala, kwaye abanabantwana.
So Elijah must have saw a vision. And he said, go tell her about the time of life, about a year from now she'll embrace a child. And she did, and she had a little boy.
Ke, uElijah makube wabona umbono, waze wathi, hamba, mxelele, malunga nexesha lobomi, malunga nonyaka ukusukela ngoku, uya kugona umntwana. Waza wenza njalo, waba nenkwenkwe encinci.
The little boy is about 12 years old. He's out in the field with his father, about 11 o'clock today, so it must have been a sunstroke. He cried, my head, my head.
Inkwenkwe encinci, yayimalunga neshumi elinesibini leminyaka obudala, yayingaphandle emasimini kunye noyise, malunga neshumi elinanye entloko emini. Ke kufanele ukuba yayikukutshiswa lilanga yakhala intloko yam intloko yam.
And the father had him sent into the home and so they laid him up on the mother's lap and about noon the little boy died. He got so sick, probably a sunstroke, no breath in him, he died.
Waza uyise wenza ukuba ithunyelwe ekhaya baza ke bayilalisa phezu kwemilenze kanini kwaza emva kwemini inkwenkwe encinci yafa yagula kangako mhlawumbi kukutshiswa lilanga kungekho mphefumlo kuyo yayifile.
So she took him and laid him upon Elijah's bed. What a place to lay him. Oh my. Just exactly right. Laid him upon Elijah's bed.
Ke wayithatha wayibeka phezu kwebhedi kaEliya enjani indawo yokuyilalisa. Oh bethu kanye nqo kakuhle wayilalisa phezu kwebhedi kaEliya.
And she said to the servant, saddle a mule now and go forward and don't stop till I tell you, because we want to go to the man of God.
Waze wathi kwisicaka, bopha esile ngoku, uze uhambe phambili, kwaye uze ungemi de ndikuxelele, ngokuba sifuna ukuya kwindoda kaThixo.
She knew if she could get to that man, she would find out the reason why.
Wayesazi, ukuba unokufika kulaa ndoda, uya kufumanisa isizathu sokuba kutheni.
If God could tell him that that baby was coming and he would bless her with the blessing of God, that her barren womb could bear a son, surely God could tell that man why he took him.
Ukuba uThixo unokuyixelela yona ukuba olwasana lwalusiza kwaye yayinokumsikelela ngentsikelelo kaThixo yokuba obakhe ubudlolo besibeleko buya kuzala unyana. Ukuqinisekileyo uThixo wayenokuyixelela laa ndoda kutheni amthathileyo.
She said, don't you stop till I tell you. Go to that man of God.
Wathi, ungemi de ndikuxelele. Hamba uye kulaa ndoda kaThixo.
Now when the rider got near the man of God, he didn't know. God don't tell his prophets everything is going to happen.
Ngoku, xa umkhweli wasondelayo kwindoda kaThixo, yayingazi. UThixo akabaxeleli yonke into eza kwenzeka abaprofeti bakhe.
He didn't know what to do, so he said, here comes that Shunammite, he said to Gehazi. He said, and she's sad, and God's kept it from me, I don't know what she wants.
Wayengakwazi amakakwenze, ke wathi, nangu esiza la mshunamekazi, wathi kuGehazi, wathi kwaye udakumbile, kwaye uThixo ukufihlile kum, andazi ufuna ntoni.
So when she come up, I like this. When she got up close to Elijah, Elijah screamed out, said, is all well with thee? Is all well with thy husband? Is all well with the child?
Ke, kawe nyukayo, ndiya kutanda oku. Kawe nyukayo wasondela ku Eliya. U Eliya wakwaza wathi, ingaba kulungile konke kuwe. Ingaba kulungile konke ngomyeni wako. Ingaba kulungile konke ngomntwana.
Notice, a husband walking the floor screaming, see, he didn't have the faith that she had.
Qolasela, umyeni ehamba emgangathweni ekhala, yabona. Wayengenalo ukholo awayenalo umfazi.
And they're just screaming and going on, all the neighbors going on, and the baby, hours before that, was laying cold on the bed.
Kwaye yena umyeni ekhala nje kwaye eqhubekeka. Bonke abammelwane beqhubeka. Kwaye usana iyure phambi koko lwalulele lubanda ebhedini.
But watch, when she got to this man of God, she said, all is well. Amen. I like that. Everything's all right now. I'm in the presence of his representative. Amen. There you are. All is well.
Kapela. Xa efika kule ndoda kaThixo wathi konke kulungile. Amen. Ndiyakuthanda oko. Yonke into ilungile ngoku. Ndisebukhoneni bokumele yena. Amen. Nantso ke konke kulungile.
And then she fell down by his feet and began to reveal to him. Not him tell her. She told him.
Kwaza emva koko, wawa phansi ngasezinyaweni zakhe, waqalisa ukumbikela. Hayi yena eqalela umfazi, umfazi wamxelela.
And then he said to Gehazi, gird up your loins and take this staff and go lay it on the child. He didn't know what to do.
Kwaye ngoko, wathi kuGehazi, bhinqa izinqe zakho, uthathe le ntonga, uze uhambe uyibeke emntwaneni. Wayengazi into amakayenze.
So now I think that's where Paul, another man of the scripture, would have never taken handkerchiefs from his body if he hadn't had scriptures to do it.
Ke kwaye ndiyacinga kulapho uPaulos enye indoda yesibhalo wayengenako ukuthatha ichefu emzimbeni wakhe ukuba wayengazange abe nesibhalo sokuyenza.
Elijah knew what everything that he touched was blessed. But if he could get the woman to believe that, so I think that's what Paul did.
U-Eliya wazi into, yonke into awayeyichukumisa, yayisikelelekile. Kodwa ukuba wayenokufumana umfazi ukuba akholelwe koko, ke ndicinga koko uPaulos wakwenzayo.
Now, we anoint handkerchiefs with oil. Now, that's not scriptural, but it's all right. That's perfectly all right. But they taken from the body of Paul, the Bible said, handkerchiefs or aprons.
Ngoku, sithambisa ichefu nge-oli. Ngoku, oko, akuso sibhalo, kodwa konke kulungile. Qibelele kulungile kodwa bathatha emzimbeni kaPaulos iBhayibhile ichilo ichefu okanye imibhinqo.
Notice, but in Elijah, he said, take this staff, go lay it on the baby, and if anybody speaks to you, don't speak back. Just go on, lay the staff on the baby.
Qwalasela, kodwa kwaye uEliya wathi, thatha le ntonga, hamba uyoyibeka elusaneni, kwaye ukuba nabani uthetha nawe, sukuphendula.
Now the woman's faith wasn't in the staff, it was in the prophet.
Ngoku, ukholo mfazi lwalungekho sentongeni, lwalukumprofeti.
She said, as the Lord God lives and your soul never dies, I'm not going to leave you. And she stayed right there, persistent, until she got the answer of what she wanted to know.
Wathi, njengoko ehleli nje inkosi uThixo. Umphefumulo wakho ungasokuze ufe, andizukukushiya. Kwaye wahlala kanye phaya enyamekele, wade wafumana impendulo yoko wayefuna ukukwazi.
Well, Elijah didn't have the answer. So there's only one thing to do, go with her. So he girded up his loins and he went.
Kuhle, u-Eliya wayengenampendulo. Ke, kwakukho kuphela into enye yokwenza, kukuhamba naye. Ke, wabhinqa izinqe zakhe waze wahamba.
He met Gehazi coming back. Said, did you carry out my orders? He said, I did. I put the staff up on the baby. There's no life or nothing yet. And that'd been hours and hours. The baby was dead.
Wathi bana no Gehazi ebuye. Wathi, ingaba ulandele umyalelo wami. Wathi, ndikwenzile. Ndibeke intonga phezu kosana. Akukho bobe okanye nanto kwangoku. Ibe ziyure neyure usana lufile.
Well, Elijah went in. He didn't know what to do. So remember, he walked up and down the floor, just back and forth, until the Spirit came on him.
Kuhle, u-Eliya wangena, wayengazi amaka kwenze, ke kumbulani, wehla enyuka ngomgangatho, nje emva naphambili, wade umoya weza kuye.
And when the Spirit came on him, he laid his own body upon that baby's body and sneezed 7 times and come to life. Because of that determination and that faith of that mother.
Kwaye xa umoya weza kuye, wabeka umzimba wakhe phezu kowolu wasana umzimba. Kwaye yathimla amatyeli asixhenxe yaze yabuyela ebomini ngenxa yokwakuzinikela nokholo lwala mama.
Now, Martha, knowing that this Shunammite woman had faith in this prophet being God's representative on the earth for that day.
Gogo, uMarta esazi ukuba lo mshunamekazi womfazi wayenokholo kulam prophet ekubeni engummeli kaThixo emhlabeni wawo lamhla.
If Elijah was God's representative of his day, she knew that she'd seen enough out of Jesus that he was God's representative of that day. There you are. See, make the scripture run true.
Ukuba uEliya wayengummeli kaThixo womhla wakhe, wayesazi umfazi ukuba wayebone ngokwaneleyo okuphuma kuYesu okokuba wayengummeli kaThixo wawo lo mhla. Nantsoke, yabona, yenza isibhalo sibaleke kakuhle.
Then, when she ran out to him and seemed like she had a right to upbraid him and say, why didn't you come? Why didn't you come? We sent for you. We left church. We done all this.
Emva koko, xa wabaleka waphuma waya kuye, ebonakala ngathi wayenelungelo lokumngxolisa yena azi athi, kutheni ungezanga, sithumele sikubiza wena, sishiye icawe senze konke oku.
Oh, that's the 1964 version of it, not then, see. We done all of this, we did that. I give this, I give that. You give what? God gave a son. For you and me, the unworthy.
Hayi, leyo inguqulelo ka-1964 yayo. Hayi ngoko, bona, senze konke oku. Senze oku, ya, dinikeze oku. Dinikeze oku, ya, unikeze ntoni. UThixo wanikezela ngonyana ngenxa yakho nam abangafanelekanga.
She must have went out there and she knew that God had manifested himself and watched when she comes. They followed her to see what she would say.
Ufanele ukuba waphumela phaya kwaye wayesazi ukuba uThixo wazibonakalisa yena kwaye qaphela xa esiza bamlandela yena ukuze babone awayeya kukuthetha.
Now, she went out there and she fell down before him first and said, Lord. That's what he was.
Gogo, waphuma phaya, waze wawa phambi kwakhe, kuqala, waze wathi, Nkosi, yiloo nto awayeyiyo.
If thou would have been here, my brother would not have died. See? Thy brother would not have died.
Ukuba ubulapha, umsakwethu ngeba ebengafanga, yabona? Umsakwethu ngeba ebengafanga.
And he said, thy brother shall rise again. And he said, yes, Lord, he'll rise in the last day at the general resurrection. He is a good boy. He'll raise up at the last day. See, they believe in the general resurrection.
Kwaye what? Umsakwenu uya kuvuka kwakhona. Waza yena, ewe Nkosi, uya kuvuka kumhla wokugqibela, kuvuko luka wonke wonke. Waye inkwenkwe elungileyo. Uya kuvuka kumhla wokugqibela, yabona, babekholwa kuvuko luka wonke wonke.
Jesus said, but I am that resurrection and life.
Wathi uYesu, kodwa ndilulo olwavuko nobomi.
Oh my, after turned her down, how could a man that's resurrection life ever treat a friend like that?
Oh bethu, emva kokuba emphoxile, ingathini indoda eluvuko lobomi, engaze iphathe isihlobo ngolwahlobo.
Sometimes he's testing you. See what you'll do. Put the thing before you and see what you do with it.
Amanye amaxesha uya kuvavanya. Abone oya kukwenza. Yabona? Abeke into phambi kwakho. Aze abone into oyenzayo ngayo.
He might do that tonight. He has been doing it. So just to see what you'll do about it.
Angayenza loo nto ngobu busuku. Ubesoloko ekwenza oko. Nje ukubona oko uya kukwenza malunga nayo.
Then we find out that when this was done, she said, I believe that you are the Son of God that was to come into the world. That's exactly what he confessed to be.
Emva koko siyafumanisa okokuba xa oku kwenziwa, wathi, ndiyakholwa ukuba wena ungunyana kaThixo owayemele ukuza ehlabathini, oko koko wakuvumayo ngqo ukuba ukuko.
And even now, though my brother's dead, though he's embalmed, though he's buried, though he stinketh in the grave. But even now, whatever you ask God, God will give it to you.
Kwaye, nangoku, nangona umsakwethu efile, nangona eqholiwe, nangona engcwatyiwe, nangona enuka engcwabeni, kodwa nangoku nantoni na oyicelayo kuThixo uThixo uya kukunika wena.
There you are. That's the keynote. She believed in what he asked. If he asked God for her, God would hear his prayer. Even now, whatever you ask God, God will give it to you.
Nantsoke. Eso sisikhokhelo sokuvula. Wakholwa koko wakucelayo. Ukuba ucela uThixo esenzela yena, uThixo uyakuva umthandazo wakhe. Nangoku, nantoni na oyicela kuThixo, uThixo uyakukunika wena.
Now, could you have that kind of faith tonight? In God's word, well, Jesus is his word.
Ngoku, ubunganalo olwahlobo lokholo ngobusuku, kwilizwi likaThixo, kulungile, uYesu lilizwi lakhe.
Could you have that much faith in God's word when it's just as directly identified for this day as much as it was identified in that day? Could you believe that? Whatever you ask God, God will give it to you.
Ubunganalo olwahlobo lungako lokholo elizwini likaThixo xa lona njengoko liqondakaliswe ngokungqalileyo ngawo lomhla, njengoko lalinjalo ukuqondakaliswa kulaa mhla. Ungakukholelwa oko, nantoni na oyicelayo wena kuThixo, uThixo akukunika yona. Yabona?
You say, but the doctor turned me down. Brother Bram said he can't do no more for me, but even now, Lord.
Uthi, kodwa ugqirha undiphoxile, mzalwane uBrenham, wathi akanakuba sandenzela nto. Kodwa nangoku, Nkosi.
Say, I haven't walked for years, but even now, Lord, whatever you ask God, God will give it to you. He's sitting at the right hand of the majesty on high, waiting for you to ask.
Uthi, andikwazanga kuhamba iminyaka, kodwa nangoku, Nkosi, nantoni na wena oyicelayo kuThixo, uThixo akukunika wena, uhleli kwisandla sasekunene kubukhulu, kubu ngangamsha elinde wena ucele.
Even now, whatever you ask God, God will give it you.
Nangoku, nantoni na oyicelayo kuThixo, uThixo akukunika wena.
Don't the Bible say he's sitting at the right hand of the majesty? What is the right hand?
Ayitsho na iBhayibhile, uhleli kwisandla sekunene kubu ngangamsha. Yintoni isandla sekunene?
Not a hand like man. Mine, it's a power, the right hand of power. He's God with us, God in us, God here now. The right hand, ever living present. Right here.
Hayi isandla njengomntu esam ngamandla. Isandla sekunene samandla. KuThixo enathi, uThixo ekuthi, uThixo apha ngoku. Isandla sekunene, obuhleli buphila, ubukhona kanye apha.
When you need God, you don't have to go to heaven. He's right here with you. Right hand of the power of his majesty. Sitting here ready to make intercessions upon your confession. Waiting to be called on.
Xa ufuna uThixo, akudingeki uye ezulwini. Ulapha kanye nawe. Isandla sekunene samandla obungangamshe bakhe ehleli apha elindele ukwenza ungxengxezo phezu kwezivumo zenu, ulindele ukubizwa.
Even now, Lord, though the doctor told me I couldn't live but another week, even now, Lord, whatever you ask God, God will give it to you.
Nangoku, Nkosi, nangona ugqirha endixelele andinakuphila kuphela enye iveki, nangoku, Nkosi, nantoni oyicela uThixo wena, uThixo wokunika wena.
No wonder he said thy brother shall rise again.
Akumangalisi wathi umsako wenu uyakuvuka kwakhona.
He said, I am that resurrection life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live, and whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? She said, yea, Lord, I believe it. That's it.
Wathi, ndim olwavuko nobomi, lo ukholwa kum. Nakubeni ebefile, noko uyakuphila. Nosukuba esidla ubomi okholwayo kuma kasayikufa. Uyakholwa nakoku, wathi, ehe Nkosi, ndiyayikholwa, injalo lonto.
Now when you have real faith, when those cogs go to meet together like that, the wheels go to turn. Something's going to happen. Because there's power on both sides.
Ngoku, xa unokholo lwenene, xa lawo mazinyo obuxhakaxhaka esiya kuhlangana ngolwahlobo, ivili liza kujika, okuthile kuza kwenzeka, Ngoba kukho amandla macala omabini.
Power in faith and power, the little wheel turned by faith, the big wheel turned by the power of God. When them things goes to turn in, something's got to happen.
Amandla elukholweni kunye namandla ivili elincinci lijikwa lukholo elikhulu lijikwa ngamandla kaThixo xa ezo zinto zijika ukuthile kufanele kwenzeke.
To make that light up there, it takes two pieces of material in a dynamo turning together.
Ukwenza okwakukhanya phezulu phaya kuthatha intwanana ezimbini zento kunye nomatshini ojikelezayo ukwenza umbane sijika kunye.
It's just like you. It'll make light, it'll make faith, it'll make power, it'll make healing.
Inje kanye ngawe, iyakwenza ukukhanya, iyakwenza ukukholwa, iyakwenza amandla, iyakwenza impiliso.
When the believer and God gets turning together, it generates the power of his resurrection.
Xa ikholwa noThixo bejika kunye, kwenza amandla ovuko lwakhe.
When believer takes his word and their heart and begin to generate it, it brings forth faith. Because he's promised.
Xa ikholwa lithatha ilizwi lakhe entliziyweni liqalise ukulenza, lizisa ukukholwa kuba uthembisile.
Everything's in line. All you have to get electricity is push the button. That's all you have to do when this scripture is supposed to be fulfilled now. Press the button. Don't be afraid.
Yonke into isemgcini. Kuphela kwento ofanele uyenza ukufumana umbane kukutyhala iqhosha. Koko kuphela ofanele ukwenza xa esi sibhalo sifanele sizaliseke ngoku. Cinezela iqhosha. Sukoyika.
That's what's the matter with the peoples. I've often said it's a little ridiculous to say it. I find two classes of people as I travel, the fundamentalists and the Pentecostals. Outside of that, I don't know about them.
Yiloo nto eyingxaki nabantu. Ndasoloko ndisitsho, yintlekisa encinci ukuyitsho. Ndifumana iindidi ezimbini zabantu njengoko ndihamba, abe ziseko nabakwamoya. Ngaphandle koko andazi malunga naye.
And the fundamentalists are people who positionally knows where they stand, but they haven't got any faith in what they're doing.
Abe ziseko, ngabantu abaziyo ngokuzinzileyo malunga nalapho bame khona. Kodwa abanalo nolunye ukholo koko bakwenzayo.
And the Pentecostals is the people who there has got that faith, but they don't know who they are.
Kwaye abakwamoya ngabantu abane banalo olwakholo kodwa abazazi bangobani.
It's just like a man that's got money in the bank and can't write a check, the other can write a check and has got no money in the bank.
Injengomntu onemali ebhankini abe ngakwazi ukubhala icheck. Abe omnye uyakwazi ukubhala icheck abe engenamali ebhankini.
If you can ever get it together, if you get the Pentecostals to wake up, that the Holy Spirit that you claim to have, that's Him identifying His name and His word.
Ukuba unokuzihlanganisa, ukuba ufumana abakwamoya ukuba bavuke, okokuba umoya oyingcwele enibanga ukubani naye. Kuye eqondakalisa igama lakhe nelizwi lakhe.
Then sign your name across the check and hand it in. Watch it be recognized by the banks of heaven.
Gogo, bhala igama lakho kunqamleza icheck uze uyingenise. Iqaphele yona iqondwa ibhanki yezulu.
Ask the Father in my name anything. Don't be afraid to ask it. If He promised He would do it, well, that's you don't have to worry about it. He promised it.
Cela ubawe egameni lakho nantonina yabona sukoyika ukuyicela wathembisa uya kuyenza kutheni phaya akudingeki ukuba ukhathazeke malunga nayo wayithembisa.
Notice it. Now, she was right when she knew if God was in Elijah, he was Christ too. You believe that? Jesus said he was. I said he was a God, because the word of God came to him.
Iqola sele ngoku, kwaye wayelungile. Xa waziyo ukuba uThixo waye eku-Eliya, waye nguKristu kananjalo. Uyayikholwa loo nto. UYesu wathi wayenguye, wathi wayenguThixo, kuba ilizwi likaThixo leza kuye.
If God was in Elijah, how much more was he in his son? And if God, by that little potion, could raise up a dead baby, how much more God in his fullness?
Ukuba uThixo waye ku-Eliya, kukangakanani ngaphezulu waye ekunyana wakhe. Kwaye, ukuba uThixo ngesasabelo sincinci, waye nokuvusa usana lufileyo, kukangakanani ngaphezulu uThixo kwinzaliseko yakhe.
Identified with us and in us. The atonement's made, it wasn't made then.
Kuhle, kwangakanani ngaphezulu ngoku, uThixo uziqondakalisile kunye nathi kwaye egodi, isicama kushelo senziwe, sasingenziwanga ngoko.
They still earn the atonement of the sacrifice ram. And now we're earning the atonement of the blood of God. Not Jewish blood, not Gentile blood, he was neither one, he was God's blood.
Babese phansi kwesicama kushelo sedinye lenkunzi yegusha. Kwaye ngoku siphansi kwesicama kushelo segazi likaThixo, hayi gazi lobududa, hayi gazi lenhlanga. Waye ngelilo nelinye, waye eligazi likaThixo.
The blood comes from the male set. A hen can lay an egg, but if she hasn't been with the male bird, it won't hatch. It's not fertile.
Igazi liphuma kwisini seduna, isikhukukazi singabeka iqanda. Kodwa ukuba khange sibe kunye nentaka eliduna alisokuze liqandusele ayichunyiswanga.
Fertility comes from the hemoglobin, that's blood that's in the male sac. Always. And a woman's only the egg.
Ukuchuma kusuka kwiseli yegazi esisithwale oxygen. Elo ligazi elikwisini seduna okoko umfazi liqanda kuphela.
In this case, Jesus was the blood of God, a created blood cell. He was neither Jew nor Gentile. He was God.
Kwaye kule meko, uYesu wayeligazi likaThixo, iseli eligazi elidaliweyo, waye ngenguye umJuda nanhlanga, waye enguThixo.
The Bible said we're saved by the blood of God. Not Jewish or Gentile, the created blood.
IBhayibhile yathi sisindiswe ngegazi likaThixo. Hayi elomjudo okanye inhlanga, igazi elidaliweyo.
That's where if he was a Jew, my faith is gone. If he was a Gentile, my faith is gone. He was a God.
Kulapho, ukuba wayengumjudo, ukholo lwam lumkile. Ukuba wayeyinhlanga, ukholo lwam lumkile. Waye enguThixo.
He was the immortal God manifested in flesh that he created a blood cell and made his own body. Amen.
Waye engongena kufa uThixo ebonakaliswe enyameni okokuba wadala iseli yegazi waze wazenzela umzimba ongowakhe. Amen.
That makes devils tremble and run. That puts him on a move when you see the real genuine man. Praise the Lord.
Oko kwenza amadimoni ancancazele kwaye abaleke. Oko kumenza abe kwintshukumo. Xa ubona eyona yenene into, mayibongwe inkosi.
God manifested in the flesh. He is the blood of God. Therefore, the life comes from that germ, and now by that blood.
UThixo ebonakaliswe enyameni, uligazi likaThixo. Ngoku ke, ubomi buza busuka kulaa mbewu. Kwaye ngoku, ngela gazi.
On the old sacrifice, a worshiper put his hands upon a ram, and they cut the throat. The priest got the blood and burned it.
Kwidini elidala, umnquli ubeka izandla zakhe phezu kwenkunzi yegusha. Baze banqumle umqala, ababingeleli bathatha igazi baye bayitshise.
And the worshiper feeling the pains of the death upon the ram, his hands all bloody from the little dying ram, a dying, or little sheep as it died. But he went back out with the same conscience he had coming in.
Kwaye umnquli. Esiva intlungu zokufa phezu kwenkunzi yegusha. Izandla zakhe zonke ziligazi elisuka kwencinci efayo inkunzi yegusha, efayo okanye igusha encinci njengoko isifa. Kodwa wayebuyela emva waphuma kunye nesazela esinye ebengene naso.
Because when that blood cell was broke, it was the blood of some other male ram. See, and the egg from the female. And the life that was in that could not come back upon his life because it's an animal life. Animal life doesn't have a soul. So it doesn't know right from wrong. So he could not come back.
Ngokuba qala seli egazi yaphuka yayiligazi lenye iduna lenkunzi yegusha yabona kwaye iqanda elisuka kwithokazi kwaye ubomi obabukuyo babungena kubuyela phezu kobomi bakhe ngokuba bubomi besilwanyana. Ubomi besilwanyana abunamphefumlo ke asazi okulungileyo kokungalunganga ke abunakubuyela emva.
But on this one we really place our hands upon our sacrifice Jesus and feel in our hearts that we're guilty and know what we're doing. The blood of that sacrifice, the life that was in that blood was God himself. So he comes back upon you, the Holy Spirit.
Kodwa koku xa sibeka ngenene izandla zethu phezu kwedini lethu uYesu size siveze intliziyweni zethu okokuba sinetyala kwaye sazi oko sikwenzayo. Igazi lela dini ubomi obabukwela gazi yayinguThixo ngokwakhe ke uyabuyela emva phezu kwakho umoya oyingcwele.
You become a son of God then, with no more conscience of sin. He is born of God, does not commit sin, he can't sin. Seed of God's in him, he can't sin. He has no more desire of sin at all. As long as you're desiring to sin, you're guilty of it.
Uba ngunyana kaThixo emva koko, ungenasimbi sazela sesono. Lo uzelwe nguThixo akasenzi isono. Akanako, imbewu kaThixo ikuye, akanakona, akanamnqweno waso, konke, ke, oko usanqwenela isono, unetyala laso.
But when you have no more desire, if you do anything wrong, then you don't willfully do it.
Kodwa, xa ungenamnqweno tu, ukuba wenza nantoni engalunganga, ngoko akuyenzi ngenjongo.
Hebrews 6 said, if we sin willfully after we receive the knowledge of the truth, there remains no more sacrifice for sin. Sin willfully. So if you continually want to sin willfully, there's something wrong in your experience.
AmaHebhere isithandathu athi ukuba sithi sone ngabom emveni kokuba sakwamkela ukuyazi inyaniso. Akusasele dini ngenxa yesono. Ukona ngabom. Ke, ukuba uyaqhubeka, ufuna ukona ngabom. Kukho into engundonakele namava akho.
Now when she heard him, she was right when he said, I am the resurrection and the life. I am. Oh, what an assurance of the promised word. For he was that I am that was in the wilderness with Moses. Back there in the burning bush.
Ngoku, xa wamvayo yena waye kanye, xa wathi ndiluvuko nobomi ndinguye, oh, enjani ingqiniseko yelizwi lesithembiso, ngokuba wayengulaa ndinguye owayesentlango kunye noMoses emva phaya kwityholo elivuthayo.
Even when all hopes is gone, yet she was satisfied if she could only get him to ask, it would take place. How we need faith like that today.
Nkuna xa onke amathemba ephelile. Nakube kunjalo wayenelisekile. Ukuba nje unokumenza yena acele iyakwenzeka. Ngoku indlela esidinga ngayo ukholo njengolu yanamhlanje.
Now, she had to believe for the impossibles to the modern mind. Modern way of thinking, she had to believe for the impossibles.
Ngoku, akufanele akholwe kokungena kwenzeka kwingcinga zale mihla. Indlela yale mihla yokucinga. Akufanele akholwe kokungena kwenzeka.
But impossible things are made real when God is stuck at his word. The impossibles is made realities when God's taken at his word.
Kodwa, izinto ezingena kwenzeka zenziwa zaba inene xa uThixo ethatyathwa elizwini lakhe. Izinto ezingena kwenzeka zenziwa ezenene xa uThixo ethatyathwa elizwini lakhe.
Notice how beautiful. But even now, Lord, even now, no matter what the situation is, even now, whatever you ask God, God will do it. In that dark hour.
Qwalasela, obunjani ubuhle, kodwa nangoku, Nkosi, nangoku, akukhathaliseki intoni imeko eyiyo. Nangoku, nantoni na oyicelayo wena kuThixo, uThixo uyakuyenza, kula yure elithinzi.
Let's just review a couple of people here or so in the Bible just a minute, just to get that dark hour before we call the prayer line.
Masiphicothe nje iqela labantu apho okanye njalo eBhayibhileni nje umzuzu nje ukufumana la yure elithinzi phambi kokuba sibize umgca wokuthandazela.
Let's think of Job. He's the most righteous man on earth. And Satan come up on him and come to God first and accused Job of being just God's pet.
Masiqiye ngoYobi, wayeyona ndoda elilungisa emhlabeni. Waza uSatan waza phezu kwakhe, waza kuThixo kuqala, wamtyhola uYobi ngokuba ngofekethisi wayo nguThixo.
Said, sure, got him all fenced up, break the hedge. I'll make him curse you to your face. God said, you can't do it. See?
What? Ngokuqinisekileyo umbiyele, qhawula uthango, ndiyakumenza akuqalekise wena ebusweni bakho. Thixo wathi, akunakuyenza loo nto. Yabona?
And now Job got into all kinds of trouble. Remember, he lost all of his wealth. He lost all of his popularity.
Kwaye ngoku, uYobi wangena kulo lonke uhlobo lwengxaki. Kumbula, walahlekelwa bubo bonke ubutyebi bakhe, walahlekana nako konke ukubaluleka kwakhe.
He was a prince, you know, in the east, and all the young princes used to come and bow before him because he's a man of wisdom. He was a prophet. And everybody wanted to see him and talk with him just a moment of his time. It just means so much.
Wayeyinkosana, uyazi, empuma, naso zonke inkosana ezincinci ziqhele ukuza kuqubuta phambi kwakhe ngokuba wayeyindoda yobulumko. Wayengumprofeti, kwaye wonke umntu wayefuna ukumbona nokuthetha naye nje ithutyana lexesha lakhe. Liya kuthetha nje lukhulu.
And how he used to walk down the street, honoring his heart for God because God had made him a prophet.
Kwaye indlela wayeqhele ukuhamba ehle ngesitrato, intlonipheko enhliziyweni yakhe nguThixo, ukuba uThixo amenza umprofeti.
And the wise man would come up and say, Job, sir, we know that the great God of heaven is with you. Just one piece of advice we'd like to have.
Kwaye amadoda azingqondi ayinyuka athi, Yobi, mhlekazi, siyazi ukuba uThixo omkhulu wezulu unawe. Nje icebiso elincinci singathanda ukuba nalo.
We've done a certain thing, what should happen? God would reveal it to Job, and they'd go do that way, and that's just the way it would be. That was fine.
Senze thile into, sifanele sibe nantoni, kwaye uThixo ubesakuyityhila kuYobi. Kwaye bebesakuya bayokwenza oko ngalaa ndlela, kwaye leyo indlela ebisakuba yiyo oko kwakulungile.
But all at once all the people got against him. Yeah, everybody turned him down. Then the cyclones come, killed his children, killed all of his animals. Everything he had was gone.
Kodwa konke ngaxeshanye bonke abantu bachasana naye. Ehe, wonke umntu wamjikela. Emva koko izitshingitshane zeza zabulala abantwana bakhe, zabulala zonke izilwanyana zakhe, yonke into awayenayo yemka.
Then come some of his very best, maybe the deacons of his church. See? Come to give him comfort, and they was accused him.
Emva koko kuza abona bakhe abakhulu, mhlawumbi amadikoni ebandla lakhe, yabona, beza kumnika intuthuzelo, kwaye babemtyhola.
Now, Job, you know a man that was favored with God like you, and all this has happened to him. There's got to be something wrong. You've done something wrong.
Ngoku, Yobi, uyazi, indoda eyayithandwa nguThixo njengawe, kwaye konke oku kwenzekile kuyo, kufanele kube kukho into engalunganga. Wenze into engalunganga.
Job said, I am satisfied that I never... My heart is clean before God and I've made my sacrifice. Amen. There you are. Let's stand on it.
Wathi uYobi, ndonelisekile. Zange. Intliziyo yami icocekile phambi koThixo. Kwaye ndilenzile idini lam. Amen. Nantso ke, ngoko yimakulo.
If you met God's requirements, stay right there. Don't you move. Abraham called everything contrary to that promise as though it wasn't. He staggered not the promise through unbelief, but was strong, giving praise to God.
Ukuba uhlangabezene neemfuno zikaThixo, hlala kanye phaya, sukugunqa. U-Abraham wabiza yonke into echaseneyo nesithembiso njengengekhoyo. Zange agqadazele kusithembiso ngokungakholwa, kodwa omelela, enika indumiso uThixo.
Job stayed right with it. After a while, his own wife kind of turned against him.
Uyobi wahlala kanye nalo, kwaye emva kwethuba ongowakhe umfazi ngahlobo luthile wamjikela.
Job got broke out with boils, his own health failed, and he went out and sat on an ash heap and scraped himself with a piece of crock or something. Scraped, you can just imagine what a miserable shape that man was in.
Uyobhi waba namathumba, impilo yakhe yasilela, waphuma waya kuhlala eluthuthwini, wazikrwela ngompha okanye ukuthile, isirhuzulu. Ungafane ucinge esinjani ukuba lusizi isimo la ndoda yayikuso.
I remember taking that one time at my tabernacle years ago, and I was on it for a year, just the book of Job. That's the way we just break it down, just lace the whole word together.
Ndikhumbula ndithatha eliya ngelinye ixesha kumnquba wam iminyaka eyagqithayo, kwaye ndandikuyo unyaka nje incwadi kaYobhi. Leyo indlela siyayiqhekeza nje sithunge lonke elizwi wokuhlangana.
And then I had him on that ash heap there for about 5 straight Sundays. And I never.
Kwaye emva koko ndaba naye kwela thuthu phaya malunga nezintlanu ezilandelelanayo icawe, kwaye zange ndi.
After a while, a little sister wrote me a letter. She said, "Brother Bram, when you will get Job all that ash heap?"
Emva kwethuba udade omncinci wandibhalela incwadi wathi, "Mzalwane uBranham, uza kumsusa nini uYobhi kwela thuthu?"
But I was trying to make a point. See, I was trying to get this settled, that why I was there. And his wife come out and said, "Job, you're miserable. Why don't you curse God and die to death?"
Kodwa ndandizama ukuvakalisa into, yabona, ndandizama ukwenza oku kuzinze okokuba kutheni wayephaya. Kwaye umfazi wakhe waphuma wathi, "Yobhi ulusizi, kutheni ungamqalekisi uThixo uze ufe ukufa?"
Now look, he didn't call her a foolish woman. He said, "Thou speakest like a foolish woman."
Ngoku jonga, zange ambize yena umfazi osisidenge, wathi, "Wena uthetha okomfazi osisidenge."
In other words, you speak foolish. He said, "The Lord gave and the Lord taken away. Blessed be the name of the Lord."
Ngamanye amazwi, uthetha okwesidenge, wathi, "Inkosi yanika, kwaye inkosi yathabatha. Malibongwe igama lenkosi."
Then he knew he was going to die, and he said, "Lord," the 14th chapter of Job, he said, "There's hope in a tree if it blows down."
Emva koko wayesazi wayeza kufa, kwaye wathi, "Nkosi," sahluko se-14 sikaYobhi, wathi, "Kukho ithemba emthini ukuba uvuthulukela phantsi."
He knew it influenced people. His life had been useful.
Wayazi ukuba iyaphembelela abantu ubomi bakhe babululutho.
God never give us our lives just to hang around this, that. He give it to be useful for him.
UThixo akazanga sinike ubomi bethu nje ukuba siyabule oku okuya. Wabunikezela ukuba busetyenziselwe yena.
Do something. Tell somebody else. You can't talk whistle a hymn or something. Give some impression somewhere. And Job was a type of man that was useful.
Yenza into ethile, xelela umuntu okuthile, akunakuthetha, hlabelela ngomlusi okanye into ethile, nika inkangeleko ethile endaweni ethile. Kwaye uYobhi wayeluhlobo lendoda eyayelulutho.
He said, "If a tree goes down to the grave, a scent of rain, the roots come out again."
Wathi, ukuba umthi uhlela engcwabeni, ivumba lemvula, ingcambu ziyaphuma kwakhona.
If a flower dies, the little seed lays there, burst open, the pulp runs out of it. There ain't a way you can find the life in it. But when spring comes around, up comes that little flower again.
Ukuba intyatyambi yafa, ingcambu encinci ilala phaya ize idubule ivuleke, intlama iyaphuma kuyo. Akukho ndlela onokufumana ubomi kuyo. Kodwa xa intlakohlaza ifika, iyavela le ntyatyambo kwakhona.
Now this hope, if a flower dies, if a tree dies, but a man said he layeth down, he giveth up the ghost, his sons come to honor him, and he perceive it not.
Ngoku, kukho ithemba, kuba intyatyambo iyafa, kuba umthi uyafa, kodwa umntu, wathi, ulala phansi aphume umoya, oonyana bakhe bayeza ukuza kumnika imbeko, kwaye angayiboni loo nto.
Job wanted to know, when they plant a seed in the ground and it comes up, but they plant a man in the ground and he don't come up.
UYobhi ufuna ukwazi, xa betyala imbewu emhlabeni kwaye iyaphuma, kodwa batyala umntu emhlabeni kwaye akaphumi.
Now he said, said, what about all this? And he couldn't understand it.
Ngoku wathi, kumalungana ntoni konke oku? Kwaye wayengaqondi.
A man much more glory than a flower. A man much more glory than a tree. In the image of God. And yet he planted him in the ground. And that settled it.
Angatheni umntu enozuko olungaphezulu kunentyatyambo. Umntu enozuko olungaphezulu kunomthi kumfanekiselo kaThixo. Kwaye noko wamtyala emhlabeni. Kwaye oko kugqityiwe.
Sons come the morning, he perceive it not. Oh, that thou would hide me in the grave, that thou would keep me in the secret place, that thy wrath be past. Thou appointest me a time and a place, and I cannot pass.
Oh, nyana bakhe bayeza kuzila. Kwaye akayiboni loo nto. Oh, akwaba ubunokundifihla engcwabeni. Ubunokundigcina endaweni enqabileyo de ugqithe umsindo wakho. Wena undibekele ixesha nendawo endingena kuyigqitha.
Notice, now, when all this distress come and his friends turned their back upon him and accused him of being a secret sinner.
Qwalasela ngoku. Xa konke oku kuxhwaleka kufika, kwaye nabahlobo bakhe bamzela ngomhlana, bamtyhola ngokuba ngona emfihlekweni.
Wife had turned him down. Everybody had turned him down, said his breath was strange to his wife.
Umfazi wamlahla, wonke umntu wamlahla, wathi umphefumlo wakhe wawungongaqhelekanga emfazini wakhe.
All the things that happened to him, and looked like God turned him down. And he's going to die and go into the ground.
Kunye nazo zonke izinto ezenzekayo kuye, kwaye kwakhangeleka ngathi uThixo umlahlile, kwaye wayeza kufa aze aye emhlabeni.
God spoke to him as much as this to say, Job, now gird up your loins, I'm going to talk to him.
UThixo wathetha naye kangangohlobo lokuthi, Yobi, ngoku bhinqa izinqe zakho, ndiza kuthetha nawe.
And then when he said, you see, the tree never sinned, the flower never sinned, it served my purpose. Therefore it was germatized one to the other, and it didn't sin, so it rises up again. But a man sinned, therefore he's cut off.
Kwaye xa wathi, uyabona, umthi zange wona, intyatyambo zange yona, yayifezekisa injongo yam, ngoko ke yantshuliswa, enye ukuya kwenye. Kwaye zange yone ke iyavuka kwakhona kodwa umntu wona ngoko ke uyanqanyulwa.
So then Job began to wonder, and then he got in distress, just like Martha did. In the darkest hour, when all of his influence had he lived it in vain.
Ke ngoko uYob waqalisa ukumangala waze wangena ekudakumbeni nje kanye ngomata wenzayo kwiyori yobumnyama. Kayonke impembelelo yakhe ingaba iyephile elizini.
How would he speak to Job? He's a prophet. How would he speak to him in a vision?
Uza kuthetha njani noYob yena ungumprofeti? Uya kuthetha njani naye kumbono?
Then he looked up and the thunders roared, the lightnings flashed, and Jesus came along.
Emva koko wakhangela phezulu, saza indudumo zaqhuma, imibane yatshawuza.
Then he seen him in the last days. He said, I know my Redeemer liveth. And at the last days he'll stand upon this earth. Though the skin worms destroys this body, yet in my flesh shall I see God whom I shall see. Darkest hour, then Jesus come along.
Emva koko wambona yena kwimihla yokugqibela. Wathi, ndiyazi umhlawuleli wam uhleli. Kwaye ngemihla yokugqibela uya kuma phezu kwalo mhlaba. Nakubeni impethu zofele lwam ziwudlavuzile lo mzimba. Kodwa enyameni yam ndiyakumbona uThixo endiyakumbona. Yuri yobumnyama. Emva koko uYesu uyeza.
Now that's the oldest book in the Bible. Job, it was wrote before Genesis was written. The claim.
Ngoku, leyo yona ncwadi indala eBhayibhileni. UYobi. Yayibhalwe phambi kweGenesis ibhalwe. Bayabanga.
Notice, now Moses in his dark hour, he had known his mother had told him how Jehovah had raised him up, how he was going to be to deliver the people.
Qwalasela ngoku uMoses, kwiyure yakhe yobumnyama, wayesazi, unina wayemxelele indlela uYehova awamkhulisa ngayo, indlela wayeza kuba ngumhlanguli wabantu.
And he tried to do it in a military standpoint, because he was a military man, raised up with Pharaoh and become a leader. He was the next Pharaoh to be.
kwaye wayezamile ukuyenza ngendlela yasemkhosini yokuma kuba wayeyindoda yomkhosi wakhuliswa noFaro waba yinkokheli wayeza kuba nguFaro olandelayo.
And he went out to try to deliver him with his own hand. But God don't deliver like that. God delivers by his hand.
Kwaye waphuma waya kuzama ukubahlangula bona ngesandla esisesakhe. Kodwa uThixo akahlanguli njalo. UThixo uhlangula ngesandla esisesakhe.
So he got smart, educated, learned all the, got his PhD and LLD and all the LLs and DDs that went with it, I guess.
Ke wabakrelekrele, wafunda zonke, wafumana eyakhe iPhD neLLD, kunye nazo zonke iLL neDDs ezihamba nayo ndiyaqikelela.
So he thought, I'm really got her now. I'm just fresh out of the seminary. So he goes out there and he failed.
Ke wacinga, ndiyifumene ngenene ngoku, ndisandula ukuphuma esikolweni sakwaLizwi, ke waphuma phaya waza wasilela.
Then God took him out there for 40 years and took all that education out of him. See, 40 years.
Emva koko uThixo wamthabathela phaya iminyaka engamashumi mane waza wakhuphela ngaphandle yonke la mfundo kuye yabona amashumi amane eminyaka.
Now he's an old man. Whiskers hanging way down at his waistline, a stick in his hand, all hopes of delivering the people's done gone.
Ngoku indoda endala. Amabhofu ajinga ehlela ngasesinqeni sakhe, ukhune esandleni sakhe, onke amathemba okuhlangula abantu egqibile ukuphela.
And poor Hebrews down there suffering them taskmasters and beaten backs and mud daubers in that mud, all hopes to deliver was gone.
Alusizi amaHebhere ezantsi phaya ehluphekile ngabo baqhubi babo, etywatyushwe imihlana kunye kunye nabombi bodaka eludakeni onke amathemba okuhlangula emkile.
And then one day on the backside of the desert, Jesus came along. A pillar of fire. He said, I am. That's who you are.
Kwaza emva koko, ngenye imini, kwicala elingasemva kwentlango, uYesu weza, intsika yomlilo. Wathi, ndinguye, oko koko wayekuko yena.
One day he was talking, he said, well, you say you've seen Abraham? Well, I said, well, you're not over 50 years old. Say, we know you're mad. You've got a devil. He said, before Abraham was, I am.
Kenye imini wayetheta wathi, kutheni usithi wena wabona uAbraham? Kutheni wathi, kutheni akukho nangaphezu kwamashumi amahlanu eminyaka obudala? Kwaye uthi, siyazi uphambene, unedemoni. Wathi, phambi kokuba wayekho uAbraham.
So it was Jesus came along in a pillar of fire in his darkest hour, and he went down then.
Ke yayingu Yesu wezayo kwintsika yomlilo kwiyure yakhe eyona imnyama kwaye wehla ngoku.
You know, when Jesus gets a hold of you, it makes you do things that sound crazy to the world.
Uyazi xa uYesu ekufumana ikwenza wenze izinto ezivakala phambeneyo ehlabathini.
Could you imagine that old man going down there to take that city over or that country over, and he did it with a crooked stick in his hand. But he himself was in the hand of God. That's what made the difference.
Ungafane ucinge laa ndoda indala isihla isiya phaya ukuya kuthabatha esasixeko okanye elalizwe kwaye yayenza inentongo ekugoswa esandleni sayo, kodwa yona ngokwayo yayisisesandleni sikaThixo, koko okwenza umahluko.
Let's talk about another character just a moment. Let's talk about Jairus. In the Bible, in the days of Jesus.
Kulungi, masithethe ngesinye isimo nje ithutyana. Masithethe malunga noYayiro eBhayibhilini ngeentsuku zikaYesu.
He was a fine little fella. He was a believer, a secret believer. I'd call him something like a borderline believer, like the spies that went over and tasted the good things and come back and said it couldn't be done.
Yena, wayengolungileyo umncinci umfo, waye elikholwa ikholwa elizifihlayo. Bendiya kumbiza into ethile enjengekholwa lasemdeni, njengeentlola ezawelela phaya zangxamla izinto ezilungileyo zaza zabuyela emva zathi ayinakwenzeka.
Jairus was a secret believer. He believed the Lord Jesus because he's a fine fellow.
Kodwa, uYayiro wayelikholwa lasemfihlakalweni. Wayeyikholelwa inkosi uYesu. kuba wayengumfo olungileyo.
He probably studied the scrolls and see where Jesus met all these requirements, and he was that prophet that was supposed to be raised up according to Moses.
Mhlawumbi wayezifundisisile incwadi ezisongwayo, waze wabona apho uYesu wahlangabezana nazo zonke eziyimfuneko, kwaye waye engulawa mprofeti owayefanele ukuvuswa ngokukaMoses.
But he couldn't make his confession because that anybody that made a confession if they'd been out with Jesus, well, right then they was excommunicated and he was a priest.
Kodwa wayengena kulenza uvumo lwakhe ngokuba oko nawuphi umntu owenza uvumo lokuba babe naye uye ebehamba noYesu ke kanye ngoko babesikwa kwaye wayengumbingeleli.
But you know, God has a way of forcing the issue somehow to make you do it.
Kodwa uyazi uThixo unendlela yokunyanzela into ngamanye amaxesha ukukwenza uyenze.
So you know, he had a little girl, his only child, and she got real sick, and they called the doctor, and the doctor done all he could do, and the little kid got sicker and sicker.
Ke uyazi wayenentombi encinci umntwana wakhe okuphela kwakhe kwaye wagula kakhulu, baze babiza ugqirha, waza ugqirha wenza konke anokwenza. Yaza intwazana encinci yagula ngakumbi.
Now the doctor called him out and said, Jairus, I hate to tell you this, Doctor, Reverend Jairus, but you know what? That baby's going to die. It's just got about an hour more to live.
Ngoku ugqirha wambizela ngaphandle wathi, Yayiro, ndikuthile ukuxelela oku, gqirha, okanye mfundisi, Yayiro. Kodwa uyazi into, la mntwana uza kufa kungamalungu nje neyure aphile.
I can imagine all hysterically and the people standing around weeping and they laid her out on a little cot, little sofa there like.
Ndingafane ndicinge bonke bephakuzela kwaye nabantu bemile kufuphi belila kwaye bemlalisa emandlalweni omncinci isofa encinci phaya enjalo.
Then I can see little Jairus go around and get his little ministerial hat and pull it on. His wife said, where are you going?
Waza ngoku uye. Ndingambona uyayiro omncinci ejikeleza ukuya kufumana umnqwazana wakhe omncinci obulungiseleni. Waza wawugungxa umfazi wakhe wathi, uyaphi?
You know, I guess it's forced to me. Then he walked out the door and said, where is pastor? But then he said, Jairus, where are you going? Well, I thought I'd take a walk.
Uyazi, ndiyaqikelela inyanzelwe kum. Emva koko waphuma ngomnyango wathi, kuphi? Umalusi wakhe wayemi phaya wathi, Yayiro, uyaphi? Aha, kuhle, ndiyacinga, ndiyakukhe ndithabathe uhambo.
You know, it's as dark as the hour.
Uyazi, leyo yure yakhe ethinze elikhulu.
Here comes somebody up the road and said, hey, Jairus, you know who's down at the wharf? Jesus of Nazareth, that prophet just arrived.
Apha kuza mntu othile phezulu endleleni wathi, hey, Yayiro. Uyazi ngubani osezantsi edokisini uYesu waseNazareth la mprofeti usandula ukufika.
It was as dark as the hour, then Jesus came along, just at the dark hour.
Yayiyeyona yure yakhe inethinzi kakhulu, ngoko wasondela uYesu, nje kwithinzi elimnyama leyure.
I can see him pull that little hat down over his face and take down the road as hard as he can go.
Ndingambona egungxa la mnqwazana mncinci ebusweni bakhe esihla ngendlela ngamandla kangangoko enako.
He said, Lord, come lay your hands upon my child and she'll live.
Wathi, Nkosi, yiza ubeke izandla zakho phezu komntwana wam kwaye uya kuphila.
When he's on this road going back, the first thing you know, somebody that said, don't trouble him, she's already died. She died yesterday and she's laying out now. Oh, and his little heart was about to break.
Xa wayesendleleni yakhe ebuyelayo, into yokuqala uyazi. Omnye uthile wathi, sukumkhathaza yena uselefile, ufeyizolo, kwaye ulele ngoku. Oh, kwaye inhliziyo yakhe incinci yayimalunga nokukrazuka.
I see Jesus look at him and said, did not I tell you, fear not, and you see the glory of God? I imagine his heart went back to beating right.
Ndingambona uYesu ejonga kuye wathi, ingaba ndikuxelelanga na musa ukoyika, kwaye uya kulubona uzuko lukaThixo. Ndiyayicinga inhliziyo yakhe yabuyela ekubetheni kwakhona kakuhle.
Went up the road watching every move. He got in the house and said, oh, she's dead. He said, she's not dead, she's asleep.
Wenyuka ngendlela ejonge yonke intshukumo wafika endlini bathi, oh, ufile. Wathi, akafanga, ulele.
Well, he said, now we've heard you were crazy, now we know you are.
Kuhle bathi, ngoku thina sivile wena uphambene, ngoku siyazi unjalo.
He said, get out, all you unbelievers. I can't do nothing while you unbelievers are sitting here. He put them all out.
What? Pumani, nonke nina banga kolwayo. Andina kwenza nto ngele kanyi nabanga kolwayo nitheli hapo. Haba kupela nga panze bonke.
And he walked over to the child. Said, rise up, maiden. And she rose up. The darkest of hour, death then struck the home. Then Jesus come along.
Emva koko waya ngapha yakumntwana wathi vuka mntwazana waza wavuka isithinzikazi seyure ukufakwa kugqibile kuntlithe ikhaya waza uyesu wasondela.
Now we notice when his little girl was sick, he didn't wait like Nicodemus for a private interview at night. The need was right then. He had to go to action right now.
Goko siyaqwalasela xa intwazana yakhe encinci yayigula zange alinde njengoNikodimo udliwano ndlebe lwabucala ebusuku isidingo sasingoko.
It's same right now. If you ever time you want to get healed, right now is the time. Don't wait for some other time. This is the time to go in action. Yes, sir.
Kwafuneka enze into kanye ngoko okukwakunye kanye ngoko ukuba lakhe lakho ixesha ofuna ukuphila kanye ngoku lixesha sukulindela elinye ixesha eli lixesha lokwenza into ewe mhlekazi.
He got desperate. Then Jesus came and called her from the dead.
Waba ngozilahleleyo waza uYesu weza wambiza ekufeni.
Blind Bartimaeus, one more character we'd speak of just for a minute. I'd like to give you his life story, how he made his living by little doves of tumbling.
Oyimfama uBartimaeus. Esinye ngaphezulu isimilo esiza kuthetha ngaso nje okomzuzu. Ndingathanda ukuninika ibali ngobomi bakhe, indlela awaye eyiyo, indlela awayesenza ngayo, indlela yokuphila ngamahobe amancinci edlala.
So, in them days they had a lamb that would lead a blind man, just like they have today a dog that leads the blind.
Kwaye ke, ngezo ntsuku, babe nemfana eyayisa kukhokhela umntu oyimfama, nje kanye benayo namhlanje inja ekhokhela oyimfama.
And so one day the story told about blind Bartimaeus that Jesus, before he'd come on the scene, and he had a little girl that was sick.
Ke ngenye imini ibali liyabaliswa malunga noBartimaeus okokuba uYesu phambi kokuba aze embonisweni kwaye wayenentombi encinci eyayigula.
And he told, went out and cried and prayed to the Lord, said, Lord, if you just give me this life of my little girl, I've never been able to see her, but if you just let her live, I promise you tomorrow that I'll give you my two turtle doves.
Kwaye waxelela, wapuma, wakhala, kwaye wathandaza enkosini wathi, Nkosi, ukuba nje unokundinika obu bomi bale ntombi yam incinci, andizange ndibe nako ukuyibona, kodwa ukuba nje unokumenza aphile ndiyakuthembisa ngomso okokuba ndiyakunika amavukuthu am amabini.
That's what he had to entertain the people. So many beggars, he had to have something unusual. So two little turtle doves would tumble over one another.
Oko koko wayenako ukonwabisa abantu ngako ke abanqibi abaninzi wakufanele abe nento engaqhelekanga ke amabini amancinci amavukuthu ayiya kudlala elinye phezu kwelinye.
So he said, well, he offered to give the offering because the child got well.
Ke what? Kulungile. Uya wanikezela umnikelo ngokuba umntwana waphila.
A few nights after that, the wife got sick and he made his way around the side of the house and said, Lord, I haven't got nothing else but my little lamb that leads me. He said, if you let her get well, I said, I'll give you this lamb. And so the next day, his wife got well.
Ubusuku bumbalwa emva koko, umfazi wakhe wagula. Waza waya ngaphaya ecaleni lendlu wathi, Nkosi, andinanto ingenye kodwa imvana yam encinci endikhokhelayo. Wathi, ukuba uya kumenza aphile, wathi, ndiyakunika le mvana kwaye ke kusuku olulandelayo umfazi wakhe waphila.
So here he was going down and said, the priest said, where goest thou, blind Bartimaeus? He said, I'm going down to offer this lamb. Said, my wife, Jehovah healed my wife, and said, I'm going to offer this lamb.
Ke nangu elapha esihla waze wathi umbingeleli wathi uyaphi na wena Bartimaeus oyimfama wathi ndiyehla ukuya kunikela ngale mvana wathi umfazi wam uyehova umphilisile umfazi wam waze wathi ndiyokunikela ngale mvana.
Said, you can't offer that lamb, Bartimaeus. Said, that lamb is your eyes. He said, but if Bartimaeus will obey his promise to God, God will provide a lamb for Bartimaeus' eyes.
What? Akuna kunikela ngala mvana, Bartimaeus. What? La mvana ngamehlo akho. What? Kodwa ukuba uBartimaeus uya kuthobela isithembiso sakhe kuThixo. UThixo uya kubonelela imfama ukwenzela amehlo kaBartimaeus.
One day he heard a racket coming through the city. Some of them hollering, say, you prophet of Galilee, they tell me that you raised the dead. That was a priest.
Ngenye imini weva isanqo sisiza ngesixeko. Abanye babo bengxola. Besithi, wena, profeti wasegalile, bandicela ukuba uvuse abafileyo. Lowo yayingumbingeleli.
We got a graveyard full of them up here. Come up and raise some of them. They tell me you raised the dead. Let's see you go raise one of them. Some good man laying up there. Let's see you raise him.
Sinamangcwaba agcwele bona phezulu apha. Nyuka uze kubavusa abanye babo. Bandicela uvuse abafileyo. Masibone wena usiya vusa omnye wabo abanye babantu abalungileyo balele phezulu phaya masikubone ubavusa bona.
Others said, if thou be a prophet, tell me what I done yesterday. Some of them said, glory to God in the highest, make way for the king of Israel.
Abanye bathi ukuba ungumprofeti ndixelele intoni endiyenzileyo izolo. Abanye babo bathi uzuko kuThixo enyangweni vulelani umthi ukumkani kaIsrayeli.
All kinds of buses and hundreds of them. Now if you ever go to Jericho and mark where he was sitting, he is almost 200 yards from where they went out the gate.
Sonke inhlobo zengcuku namakhulu abo ngoku ukuba uyakuya ukhe waya eJericho uPaul apho wayehleli khona. Wayemalunga namakhulu amabini omgama ukusuka apho baphuma khona esangweni.
Now, no doubt people crowding over and the poor old fellow sitting there in the wind with shivering and the rags around him and no lamb to lead him and no doves.
Gogo, akukho ntandabuzo, abantu bethontelana phezu kwakhe, kwaye ohluphekileyo omdala umfo ehleli phaya emoyeni, nokungcangcazela nemirhaji imsongele, kwaye kungekho mvana yakumkhokela.
There's probably no fuel in for the winter, and it might have been around in October, and it's cold, and there he's sitting in that condition.
Kwaye mhlawumbi wayengenamafutha ukwenzela ubusika, kwaye mhlawumbi kwakumalunga no-October, kwaye kubanda, kwaye nako ehleli kulomeko.
And some kind lady must have said to him, when he said, what's all the noise about? Well, you know, it's something strange where Jesus is, there's always a lot of noise.
Kwaye wa elinye elilungileyo inenekazi makube lathi kuye xa wathi ubani imalunga nantoni yonke ingxolo. Uyazi kukho into engaqhelekanga apho akhoyo uYesu kusoloko kukho ingxolo eninzi. Ehe, kunjalo.
He said, what's all the noise about? Well, he said, this kind lady, she must have been a follower of Jesus. She said, you know, it's Jesus of Nazareth. Well, who's Jesus of Nazareth?
Wathi imalunga nantoni yonke ingxolo kulungile, but elinenekazi lilungileyo kufanele makube lalingumlandeli kaYesu. Lathi uyazi nguYesu waseNazareth. Kuhle, ngubani uYesu waseNazareth?
Well, you know the scripture says that the Lord God's going to raise up a prophet. Oh yes, you mean the son of David? Is he on earth? I have seen him do just exactly. He is the word. That's exactly.
Kuhle, uyazi isibhalo sitsho ukuba inkosi uThixo iza kuvusa umprofeti. Oh, ewe, uthetha unyana kaDavid, ingaba usemhlabeni? Ndimbonile yena esenza kanye uchanekileyo ulilizwi, injalo ngqolonto.
He cried, Oh, Jesus, son of David, have mercy on me.
Wamemeza, oh, Yesu, yiba, oh, Yesu, unyana kaDavid, yiba nenceba kum.
Now, he knowed his done got a past. He knowed his physical cry could not be heard. But he knowed if he was the Word, and he was that Messiah, you'd have to be a prophet. Because Messiah was a prophet.
Gogo, wayesazi, wayegqibile ukugqitha. Wayesazi ukuba ukumemeza kwakhe langokwenyama lwalungena kuviwa. Kodwa wazi ukuba waye elilizwi kwaye engulama Mesiya kwakufanele abe ngumprophet kuba uMesiya waye ngumprophet.
And he knew that he could his faith in God. No doubt what he screamed out, Jehovah, have mercy on me. Have mercy now, let me be able to stop him. And he cried, Thou son of David, have mercy upon me.
Kwaye wayesazi ukuba unokuba ukholo lwakhe kuThixo, hayi intandabuzo, kodwa oko wakumemezayo. Yehova, iba nenceba kum, iba nenceba, ngoku, mandimenze ame yena. Waza wamemeza, wena nyana kaDavide, iba nenceba phezu kwam.
Probably all the screams he couldn't hear, but his faith stopped him. Jesus said so. And Jesus stood still.
Mhlawumbi konke ukumemeza wayengenakho ukuluva kodwa ukholo lwakhe lwamisa. UYesu watsho njalo waze uYesu wema ngxi.
I want to preach on that maybe one time. And then Jesus stood still.
Ndifuna ukushumayela koko mhlawumbi ngelinye ixesha imini kwaye ngoko uYesu wema ngxi.
And he stood still, he looked around, and he said, Your faith has made you whole. At the darkest hour, then Jesus come along.
Kwaye wema yena ngxi, wabheka-bheka, waze wathi, ukholo lwakho lukuphilisile. Kula yure ilithinzi kakhulu, ngoko uYesu wasondela.
The morning just before that, it was a, when he, the morning just before he come in, coming out the gate that afternoon, he come into the city, there was a man in there named Zacchaeus.
Intsasa nje phambi koko, kwakukho iqawa. Intsasa kanye phambi kokuba angene ephuma ngesango ngalamva kwemini wayeze sixekwini kwakukho indoda phaya egama linguZakeyu.
And he was a businessman of the city. And his wife Rebecca was a fine woman, a believer on the Lord Jesus.
Kwaye yayingusomashishini wesixeko kwaye umfazi wayo uRebecca waye engumfazi olungileyo ikholwa kwinkosi uYesu.
But he didn't believe it himself because Rabbi had told him, there's no prophets. We ain't had prophets. That's a bunch of nonsense. Don't you believe such a thing as that?
Kodwa, wayengakholwa yena buqu. Kuba uRabbi, wayemxelela. Akukho baprofet, asinaba prophet. Eli yaligquba lobuvufu. Ungayikholelwa into enjalo.
You're too much of a fine culture man. You're a business here. Why don't you never do that? Look at your standing in the church.
Uyechubeke kakhulu elungileyo indoda, ishishini lakho apha, kutheni ngaze uyenze laa nto, jonga ukuma kwakho ecaweni.
And so he told Rebecca, said, oh, this nonsense, there is no such a thing as prophet. But you know, Rebecca had prayed till his little heart was about to break, he wanted to see for himself.
Kwaye ke, wayemxelele uRebecca wathi, oh, kukho ubuvuvu, akukho nto njengomprofeti, kodwa uyazi, uRebecca wayethandazile. De inhliziyo yakhe incinci yayimalunga nokukrazuka wayefuna ukuzibonela ngokwakhe.
So he noticed to be in the city that day. So you know what he done? He was little in stature, so he couldn't be able to see him when he passed by on account of the crowd.
Ke wayesazi ukuba wayeza kuba sesixekweni ngalaa mini. Ke uyazi abakwenzayo. Wayemfutshane ngesithomo. Ke wayengenakho ukumbona yena xa egqitha ngenxa yesihlwele.
So he said, I'll find out whether he's a prophet or not. If I look at him in the face, I'll tell you if he looks different than any other man.
Ke wathi, ndiyakufumanisa ukuba ungumprofeti na okanye hayi. Ukuba ndimjonge ebusweni, ndiyakukuxelela ukuba ujonge kahlukileyo kwenye nayiphi na indoda.
So he climbed up in a tree and pulled all the leaves around him and things and sat there and said, Now you know when he passes by, I'll see him.
Ke wakhwela phezulu emthini waze watsalela onke amagqabi kuye nezinto wahlala phaya waze wathi ngoku uyazi xa egqitha ndiza kumbona.
So he come around the corner walking like this, walking down the street, got right under the tree and he stopped, looked up, said, Zacchaeus, come down, I'm going home with you. Oh, it's darkest hour.
Ke njengoko ejikela idolo ehamba ngolu hlobo esihla ngesitrato. Wafika kanye phansi kumthi waze wema wajonga phezulu wathi Zakeyu yehla emthini ndiyagoduka nawe oh iyure yethinzi lakhe elikhulu.
Was he a prophet or wasn't he a prophet? In the darkest of hour, Jesus come along. He knowed who he was. Zacchaeus, come down.
Ingaba waye engumprofeti okanye waye engenguye umprofeti kwiyure yethinzi elikhulu. UYesu uyasondela wayesazi ukuba yayingubani. Zakeyu yehla.
Like he said, if I've done any wrong, I'll pay it back, I'll do anything. He was convinced. Jesus came along.
Uzakeyu wathi, ukuba ndenze nantoni engalunganga, ndiyakuyihlawula, ndiyakwenza nantoni na. Wayeqondisisekile. UYesu wasondela.
The woman with the blood issue had went, the Bible said she spent all of her money with the doctors. None of them could help her.
Umfazi onethombe legazi wahamba. IBhayibhile yathi wachitha yonke imali yakhe kugqirha. Akukho namnye kubo owayenokumnceda.
No doubt the doctors tried hard, but they failed. They couldn't help her. She'd had this blood issue for years and years. Probably since menopause, and she's an old woman now and just kept going on. Couldn't do it.
Akukho ntandabuzo. Oogqirha bazama kanzima kodwa basilela babengenakho ukumnceda. Wayenalo elithombe legazi iminyaka ngeminyaka, mhlawumbi ukusukela ekuyekeni ukuya exesheni, kwaye wayengumfazi omdala ngoku eqhubekeka nje engenakuyenza.
She's in desperate because no doubt that morning when the little boat pushed into the willows down there, somebody she lived up on the hill above.
Oh, wayesekuzilahleleni ngokuba akukho ntandabuzo ngalaa ntsasa xa omncinci omncinci umkhonjana tyhalekela ekudlikidlweni ezantsi phaya. Umntu othile wayehlele phezulu endulini ngasentla.
Probably her husband had done sold the horses and the farm and mortgage and everything trying to get his poor little wife healed and nothing. She had heard about him.
Mhlawumbi umyeni wakhe wayesele wawathengisa amahashi kunye nefama bebambise ngayo nento yonke ezama ukwenza lo mfazana wakhe mncinci aphile, kwaye hayi wayevile malunga naye.
She said, who is that down there? Said, that's that prophet from Galilee.
Wathi, ngubani lowa usezantsi phaya? Wathi, lowa ngulam prophet wasegalile.
She said within her heart, no scripture for it, I believe him. And if I can only touch that righteous man's garment, I'll be made well.
Wathi entliziyweni yakhe, akukho sibhalo ngayo, ndiyamkholelwa, kwaye ukuba nje ndingachukumisa laa ngubo yalaa ndoda elilungisa, ndiyakuphiliswa.
If she could do that without a scripture promise, what ought we to do with the scripture promise?
Ukuba wayenokwenza oku ya ngaphandle kwesithembiso sesibhalo, kufanele thina senze ntoni ngesithembiso sesibhalo?
She pushed through. There was a pastor alum standing there to criticize her, making fun of him and trying to get him to leave the land. They didn't want their people all disturbed in their minds. They couldn't cooperate in the meeting. There wasn't nothing they could do.
Wachilizela pambi, kwakukho umalusi, bonke babo, bemile phaya, ukumgxeka umfazi, behlekisa ngoYesu, kwaye bezama ukumenza awushiye umhlaba. Babengafuni abantu babo bonke baphazamiseke ezingcingeni. Babengenako ukusebenzisana emhlanganweni.
But he came over to have a meeting anyhow. And so he's going to have it anyhow.
Kodwa weza ngapha ukuza kuba nomhlangano nakanjani. Yabona? Kwaye ke wayeza kuba nawo nakanjani.
So we find out there was two or three there would help him. So bring him across the river anyhow.
Ke siyafumanisa kwakukho ababini okanye abathathu phaya ababenokumnceda yena. Ke bamwelisa yena umlambo nakanjani.
So then we find out that on... As he started walking up this little woman, she said, well, such a man is that, so important, I'm too insignificant for him.
Kengoko siyafumanisa okokuba kwi, njengoko waqalisa ukuhamba, lo mfazi umncinci wathi, kulungile, enjalo indoda ukuba njeya, ebaluleke kakhulu, ndingonga abalulekanga kakhulu kuyo.
And when he saw him start saying, introduce me to him because I want to find out if he's a prophet or not. So, well, introduce me, Simon, and so and so.
Why, abaninzi, abanye babo baqalisa ukuthi, ndazise kuye, kukuba ndifuna ukwazi uba ngumprofeti okanye hayi. Ke kuhle, ndazise Simon, ubani ba.
Everybody, hello, Rabbi. Why, they say you're a prophet. Yeah, thank you, sir. Lord bless you. Go on like that. You went walking on.
Wonke umntu. Ewe ke, Rabbi, kutheni, bathi ngumprofeti. Enkosi, mhlekazi, Enkosi kusikelele, qhubeka. Ngalo olo hlobo, njengoko wahamba waqhubeka.
First thing this little woman kept squeezing between that man and around her, she touched his outer garment now.
Into yokuqala, lo mfazi mncinci waqhubeka ezicudisa phakathi kwaloo madoda, nangokujikela wade wachukumisa ingubo yakhe ngoku.
The Palestinian garment swings free, and it's got an inward garment too to keep the dust from the limbs. And he'd never felt that physically.
Ingubo yasePalestina iyawunduza inomphakathi wengubo nawo ukugcinela uthuli kude emilenzeni kwaye ebengayikuvo oko ngokwasenyameni.
Then she touched him. That's exactly what she wanted to do. She went back out and sat down.
Ngoko amchukumisa yena oko koko wayefuna ngqo ukukwenza wabuyela emva waze wahlala phansi.
That was her darkest hour. All the money was gone, everything else. And Jesus come along.
Leyo, yayiyure yakhe yethinzi elikhulu. Yonke imali yayiphelile. Yonke into engenye. Waze wasondela uYesu.
Jesus turned and said, "Who touched me?" He looked out there and there she was. He said, "Thy faith has saved thee."
UYesu waguquka wathi, "Kubani ondichukumisileyo?" Wajonga phandle phaya. Kwaye nanko wayelapho. Wathi, "Ukholo lwakho lukusindisile."
The little woman at the well, morally, she couldn't have been any worse. She had just taken her sixth husband. So morally, she couldn't have been any worse.
Umfazi omncinci equleni, ngokwasekuziphatheni, wayengenakuba mbi ngakumbi. Wayesandula ukuthatha owesithandathu umyeni wakhe. Ke ngokwasekuziphatheni, wayengenakuba kubi ngakumbi.
Her darkest of hour, no doubt going up there and saying, "What a wretch am I? I'm a young, beautiful woman, but I'm beginning to age just a little bit. I'm getting in my 20s now. So my..." Think, go.
Iyure yakhe yethinzi elikhulu. Akukho ntandabuzo. Ukunyukela phezulu phaya aze athi, "Olunjani udwayinge endilulo. Ndingomtsha, umfazi omhle, kodwa ndiyaqalisa ukuguga nje kancinci. Ndifikelela kumashumi amabini am ngoku. Ke eyam andinakuqhubeka."
Now just remember, sister, when you leave that 20, when you leave 22 years old, you're failing no matter where you think you're not or not you are. And you're failing. Every man is too.
Kumbula nje dade, xa ushiyela amashumi amabini, anesibini eminyaka, uyasilela, akhathaliseki nokuba ucinga kunjalo, okanye hayi, unjalo, ehe, uyasilela. Yonke indoda injalo, nayo, wena.
That's what I asked at a Kiwanis meeting one time. I said, "Tell me how it is that when I eat food, it makes blood cells and I get bigger and stronger."
Yilonto endayibuzayo kumhlangano waseKiwanis ngaxesha lithile ndathi, "Ndiqelele injani eyokuba xa ndisitya ukutya kwenza ii-cells zegazi kunye nam ndibe mkhulu ndomelele."
When I was 16 years old, I eat the same thing I eat right now. I got bigger and stronger all the time.
Xa ndandineshumi elinesithandathu iminyaka obudala, nditya into ekwanye endiyityayo kanye ngoku. Ndiba mkhulu, ndomelele lonke ixesha.
Now, ever since I passed 22, no matter how much I eat, how well I've taken myself, I'm getting weaker and older.
Ngoku, ukusukela ekugqitheni amashumi amabini anesibini, akukhathaliseki nditya kangakanani, ndizikhathalele kangakanani, ndiba buthathaka namdala.
Why is if I renew my life now, would it be every time I eat I renew my life? Because I put blood cells in. Why won't it build me now like it did then?
Kutheni njalo, ukuba ndihlaziya ubomi bam ngoku, ingaba iya kuba koko, loke ixesha ndisitya, ndihlaziya ubomi bam, ndifaka ii-cells zegazi ngaphakathi, kutheni ndingasayi kundakha ngoku njengoko besisenza ngoko?
You can't scientifically prove it if you had to. It's an appointment that God made. You're going to meet it too. Just remember that. You're coming to it.
Akunakho ngokwenzululwazi ukuyiqondakalisa ukuba ufanele uyenze. Lidinga uThixo walenzileyo kwaye uza kuhlangana nalo nawe. Khumbula nje oko, uza kulo.
Pour water out of a jug into a glass and gets half full and then pour faster and it goes down. Tell me where it goes and what happens. See? It's because God made the appointment.
Galela amanzi, uwakhuphe emphandeni, wase egilasini, iba sisiqingatha ukuzala, kwaye emva koko, ukhawulezise ukuwagalela ayehla, ndixelele ayaphi kwaye kwenzeka ntoni, yabona, ngokuba uThixo wenze idinga.
This little woman, she knew that her days was about finished up then, her occupation would be ruined. So she's thinking about, what will I do?
Kwaye lo mfazi mncinci wazi ukuba imihla yakhe yayimalunga nokugqitywa ngoko, umsebenzi wakhe uyakwenakalisa ke wayecinga amalunga ndiyakwenza ntoni.
But she said, you know, I've always thought that someday there might be the Messiah come along.
Kodwa wathi uyazi ndasoloko ndacinga ukuba ngenye imini kunokubakho uMesiya aze.
She walked up there that well, it's usually when you're thinking about him when he comes along.
Wenyukela phaya iqula kusoloko kuxa ucinga malunga naye xa esondela yabona.
And so she walked up there, darkness, all the women has gone away, and she was immoral, couldn't speak with them, and had the hooks, and she let them windle down, and she started.
Kwaye ke wenyukela phaya ithinzi bonke abafazi abemkile kwaye wayengoziphethe kakubi engenakuthetha nabo okanye nanto enamagwegwe kwaye wehlisa isijijo waza waqalisa.
She heard a man say, go get your husband and come here. She said, I don't have any husband. He said, that's right, you've had five, and the one you're living with now is not yours.
Wava umntu esithi, hamba uye kubiza umyeni wakho uze apha. Wathi, andinamyeni. Wathi, injalo loo nto. Ubunamahlanu, kwaye nale uhlala nayo ngoku, asiyo yakho.
Then she got desperate. She said, sir, I perceive that you are a prophet. I know that when the Messiah cometh, that's what he'll do. He said, I am he.
Wazaba sekuzilahleleni. Wathi, mhlekazi. Ndiyabona ukuba ngumprofeti, ndiyazi ukuba xa uMesiya efika, oko koko uya kukwenza. Wathi, ndinguye.
Oh, the disciples is up on the sea one night, and all hopes is gone. Maybe you're sitting here tonight in the same way, all hopes gone.
Oh, abafundi babe phezulu elwandle ngobunye ubusuku, kwaye onke amathemba emkile. Mhlawumbi uhleli apha ngobusuku, kule ndlela inye, onke amathemba amkile.
Their little boat was waterlogged and everything, and Jesus and they went away without him.
Umkhonjana wabo wawuzele ngamanzi nayo yonke into kwaye uYesu bemka ngaphandle kwakhe.
And then when they're screaming and crying and wondering what was going to happen, what taking place next, they seen him come walking upon the sea.
Kwaye xa bakhalayo bekhwaza kwaye bemangalisiwe yintoni eyayiza kwenzeka, yintoni eyenzekwayo elandelayo. Bambona yena esiza ehamba phezu kolwandle.
You know what? They were scared of him. It looks spooky. Looks something like might be some kind of spiritualism or something. See?
Uyazi intoni? Babemoyika yena. Yakhangeleka okwesibhorho. Yakhangeleka okwethile ethile engathi ingaba luhlobo lobumoya okanye into ethile yabona.
Here come a man walking out there like a shadow on the water. And they begin to scream out the only thing that could help them, and then they were afraid of it.
Nako kusiza umuntu ehamba phaya njengesithunzi emanzini, baze baqalisa ukukhala. Ukuphela kwento eyayinokubanceda, kwaye ngoko babeyoyika.
If that ain't just exactly the way it is today, they're afraid of it. Afraid of it.
Ukuba oko asiyo ngokuchaneke ngqo indlela ekuyiyo namhlanje, bayawoyika wona, bayawoyika.
But what happened? Just in the hour of their fear, a voice came and said, fear not, it is I. Then Jesus came along. Oh my, Jesus came along. Fear not, it is I.
Kodwa kwenzeka ntoni, nje kwiyure ekoyikeni kwabo, izwi leza lathi, Musano koyika, ndim, emva koko, uYesu wasondela. Oh, bethu, uYesu wasondela. Musano koyika, ndim.
Jesus is the same yesterday, today, and forever.
Ngoko, uYesu nguye izolo, namhlanje naphakade.
I wonder tonight, I've got to omit some of my text here, but I wonder tonight, if we in this hour, the Master is come, as he has promised, and is calling for his believing children to recognize him in his word, making it manifest.
And as go busuku, ndifanele ndishiyelele omnye umxholo wam apha. Kodwa andazi ngobusuku, ukuba thina kule yure, umfundisi uzile njengoko ethembisile, kwaye ubiza abantwana bakhe abakholwayo ukuba bamqonde elizwini lakhe, elibonakalisa lona.
I wonder if Jesus has come to us. This is the darkest hour the church has ever seen.
Andaz nokuba uYesu uzilo kuthi lena iyure elithinzi kakhulu ibandla elakhe layibona.
Now you know what? Every church soon is going to have to belong to that World Council of Churches. And when you do your forfeiture evangelical rights, when you do that.
Ngoku uyazi intoni lonke ibandla kwamsinya liza kufanele libe leliya eliya qumru lamabandla ehlabathi. Kwaye xa uyenza uya kuphulukana namalungelo obuvangeli bakho xa usenza oko.
And if you don't, then you can't be a denomination no more. Because every denomination has to come into it. You've read of it the same as I have.
Kwaye ukuba akuyenzi ngoko akunakuba lihlelo tu kuba lonke ihlelo kufanele lize kulo. Nifundile ngayo njengohlobo olunye njengoko ndenzayo.
It's the darkest hour the little church has ever had. Everything is one out for it. Pentecost, oh, wake yourself up.
Yure elithinzi kakhulu, ibandla elincinci elakhelanayo, yonke into iphumile ngenxa yayo. Bakwamoya, oh, zivuseni.
And right in this darkest of hour, then here comes Jesus along to vindicate. He's with you. He's your see, the darkest of hour.
Kwaye kanye kule yure yethinzi elikhulu, ngoko nako kusiza uYesu ukuza kunqinela ukuba unawe. Ulap yabon iyure elithinzi kakhulu.
I heard a little story, just take me a minute to tell it.
Divile ibali elincinci kundithatha nje umzuzu ukulibalisa.
A woman was called the county come to look at her because she was poverty stricken.
Umfazi wabizwa unosithili weza ukuza kumbona kuba wayebethekile kukuhlupheka.
She had a son and he had went to India some time ago and he very nice man, fine boy.
Wayenonyana kwaye wayemkile waya eIndia kwixesha elidlulayo kwaye yena olunge kakhulu umhlobo kwaye inkwenkwe elungileyo.
And so the woman just got so without food and everything to the county had to come to investigate for county food for it.
Kwaye ke umfazi waba njalo nje engena kutya nento yonke de unosithili eze kuphanda kwenzela yena ukutya kukanosithili.
And when they were there, the man said, well, don't you have any loved ones to help you? She said, oh, I have a son.
Kwaye, kababe lapho, yathi indoda, kuhle, akunabo na abakuthandayo bakuncede, wathi, oh, ndinonyana.
Said, what does he do? He said, oh, he's an electrical engineer in India.
Wathi, wenza ntoni, wathi, oh, uyi injineli yombani, e India.
Well, who's you working for? Said, United States government.
Kuhle usebenzela bani? What? Uhulumende of United States.
What said, don't he help you? Said, well, said he doesn't help me, but
kutheni what engakuncedi? What kuhle what akandincedi kodwa.
Said, well, said, why don't you ask him instead of calling the county? She said, he's such a sweet boy. He writes me such sweet letters and said, you know, I love him so I can't tell him that I'm in need like this.
What kuhle ke? Kutheni ungamceli endaweni yokubiza unosithili wathi uyelunge kakhulu inkwenkwe undibhalela ezakhe zamnandi ileta waze wathi uyazi ndiyamthanda ke andinakumxelela ukuba ndinesidingo ngolu hlobo.
He said he writes you letters and you hear from him and everything, yes, and still he don't help you? Said no. Said but he sends me some of the prettiest pictures I ever seen in my life.
But ukubhalela ileta kwaye uyeva kuye nento yonke, ewe. Kwaye futhi akakuncedi, wathi, hayi, wathi, kodwa undithumela eminye eyakhe yamihle imifanekiso endakhe ndayibona ebomini bam.
And she said, so the man said, let me see some of the pictures. She said, all right, sir, I got them right here in the Bible. And she opened them up and began to bring them out.
Kwaye wathi, ke, yathi indoda, makhe ndiyibone eminye yale mifanekiso, wathi, kulungile mhlekazi. Dinayo kanye apha eBhayibhileni kwaye wayivula waze waqalisa ukuyizisa.
You know what there was? Money orders from India. With pictures, they all got pictures, you see. Money orders. She had thousands of dollars, but just didn't know what she was worth. It was all hid in the Bible.
Uyazi yayintoni iiodolo zemali esuka eIndia enemifanekiso. Yayinemifanekiso yonke. Uyabona iodolo zemali wayenamawaka edola kodwa nje wayengazi ukuba wayexabisekile yayifihlwe yonke eBhayibheleni.
I wonder tonight if Jesus would reveal to us what's hidden in this Bible for us. We're rich in his grace and his mercy.
Andazi ngobusuku ukuba uYesu akaye kutyhila kuthi oko kufihlwe kule Bhayibhile enzele thina sityebile elubabaleni lwakhe nakwinceba yakhe.
I wonder if he would come and call for us. Let's look through the Bible and see what we have in him while we bow our heads just a moment.
Andazi nokuba uyakuza asibize. Masijonge ngeBhayibhile size sibone oko sinako kuye ngeli xa sithobisa iintloko zethu nje ithutyana.
Heavenly Father, let thy mercy, you're here, Father, while I'm just as conscious of that.
Bawo wasezulwini, yenza inceba yakho, ulapha bawo, kutheni nje ndisezingqondweni ngako oko.
Well, you said, wherever two or three are gathered in my name, there I am in their midst. Now that heavens and earth will pass away, but that never will.
Kutheni, uthe, naphina ababini okanye abathathu behlangene egameni lam, ndiyakuba lapho phakathi kwabo ngoku oko amazulu nomhlaba ayakugqitha kodwa oko akusokuze.
Help us tonight now as we pray for these sick people for the next few minutes.
Sincede ngobu busuku ngoku njengoko sithandazela aba bagulayo abantu ngale mizuzu imbalwa elandelayo.
Make yourself known, Lord Jesus, come and call the sick, will you? That they might know that you're omnipresent God, you're here the same yesterday, today, and forever. Through Jesus' name I pray, amen.
Zenze waziwe Nkosi Yesu, yiza ubize abagulayo. Ungayenza ngokuba babe nokwazi ukuba wena ungokhoyo ndawo zonke uThixo. Ulapha onguye izo namhlanje naphakade. Ngegama likaYesu ndiyathandaza. Amen.
Friends, it's just a moment or two till it really be dismissing time, but let's call this a little prayer line. Would you like to have it? Raise up your hand if you're willing to stay another 10, 15 minutes. God bless you.
Zihlobo, nje umzuzu okanye emibini de kuya kube ngenene lixesha lokunqumamisa. Kodwa masibize nje umgca omncinci wokuthandazela. Ningathanda ukuba nawo? Phakamisani isandla senu ukuba ningathanda ukuhlala eminye elishumi ishumi elinesihlanu lemizuzu. Kulungile, Thixo anisikelele. Nje ingaba kulungile kuba sindeki phaya? Kulungile kuthi ukuba nokuya. Enkosi kakhulu.
Now, where's Bill? How many cards you got out? A, B, C.
Ngoku uphi uBilly? Mangaphi amakhadi wakubhileyo? A, B, C.
What do we have our first A's? Did we call from A's the first night here? Let's call from A's again.
Besinandone kuqala. O, A. Ingaba sibize ngo A kubusuku bokuqala apha? Masibize ukusuka ko A kwakhona.
Let's see, where did we start from, you remember? One, wasn't it? Yeah. One to about. Let's call from somewhere else. Let's see, where will we call from? Let's say 75.
Masibone. Kuphi apho siqale khona, Billy? Uyakhumbula? Isinye? Ibingesiso? Ehe, isinye. Ukuya malunga. Masibize ukusuka ndaweni ithile ingenye. Masibone. Kuphi apho siya kubiza khona? Masithi mashumi asixhenxa nesihlanu.
Who has prayer card A75? Raise up your hand. That's good, fine, we got it. Come right down here then. 75.
Kubano nekhadi lokuthandazelwa u-A mashumi anesixhenxe anesihlanu. Phakamisa isandla sakho. Kuyoko kulungile. Kuhle, silifumene. Yiza kanye ezantsi apha ngoko. Mashumi asixhenxe anesihlanu.
76. Raise your hand. 76. Right quick. All right. Can't get up? Or no, it's way back in the back. Excuse me. 76.
Amashumi asixhenxe anesithandathu. Phakamisa isandla sakho. Amashumi asixhenxe anesithandathu. Ngokukhawuleza. Kulungile. Ngubani? Akanakuphakama. Okanye. Hayi. Kusemva kakhulu ngasemva. Xoleleni. Amashumi asixhenxe anesithandathu.
77. 77. Would you raise your hand? Whoever's got prayer card? Oh, someone here. All right. Right over here, sir. 77.
Amashumi asixhenxe anesixhenxe. Mashumi asixhenxe anesixhenxe. Ungaphakamisa isandla sakho. Nabani onekhadi lokuthandazelwa? Oh, omnye othile apha. Kulungile. Kanye ngapha, mhlekazi. Amashumi asixhenxe anesixhenxe.
78. Quickly now, raise up your hand. 78. 78.
Amashumi asikhanyana esibhozo. Ukukhawuleza ngoku. Phakamisa isandla sakho. Amashumi asikhanyana esibhozo. Asikhanyana esibhozo.
79. 80. 81. 2, 3, 4, 5. Let
that,
just stand up there right quick.
Amashumi asikhanyana esithoba. Amashumi asibhozo. Amashumi asibhozo anani. Anesibini. Anesithathu. Anesine. Makuthi oko. Imani nje phaya kanye ngokukhawuleza.
Now, will the rest of you just sit real still, reverent, don't move around. Let those just as call.
Ibanjene ngoku. Bangathi abanye benu bahlale nje ngokuzola ngenhlonipho sanokushukuma ngoku. Mabathi abo abathe nje babizo.
79, 80, 80 to 85. It looked like they're not. Maybe some of them, cards gave out 4 or 5 nights ago. They might be not.
Amashumi asiqhenqa nesithoba, amashumi asibhozo. Amashumi asibhozo ukuya kumashumi asibhozo anesihlanu. Ikhangeleka ngathi abana mhlawumbi amanye awo ngamakhadi abenikezwe esine okanye isihlanu sobusuku obugqithileyo. Ngabe mhlawumbi ngoku
85 to 90. How many come up from that? And A's now. A prayer card A from 75, 80, 85, 90. That'll be 15 people.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 sithandathu isixhenxe isibhozo isithoba ishumi nabo ke kuhle oko kulungile kuyakulunga oko nje umzuzu ngoku.
Now how many rest of you out there that's pleased that you could do like that little woman did? Touch the border of his garment. Raise up your hand and say, I believe, I really believe I can touch the border of his garment.
Ngoku bangaphi nonke kuni phaya abakholelwa ekubeni banokwenza njengalaa mfazi mncinci wenzayo kuchukumisa umqukumbelo wengubo yakhe. Phakamisa isandla sakho uthi ndiyakholwa, ndiyakholwa ngenene ndingachukumisa umqukumbelo wengubo yakhe.
Now the master has come. Now he's ready to call you if you'll just believe him. Now don't doubt him, believe him. Just have faith now. Be real ready. Believe with all your heart now that the master has come and is calling for you.
Ngoku umfundisi ufikile. Ngoku uyaku ukulungela ukubiza wena ukuba uya kumkholwa nje yena. Ngoku sukumthandabuza, mkholelwe yena, yiba nokholo kuye. Hloniphani ngenene, kholwani ngenhliziyo yenu yonke ngoku okokuba umfundisi ufikile kwaye uya kubiza.
Now, as the prayer line lines up down there, I think some of the brethren are helping to get the prayer line lined up the way they're in their numbers.
Ngoku, njengoko umgca wokuthandazela usenzeka ezantsi phaya, ndicinga abanye babazalwane bayanceda ukwenza umgca wokuthandazelwa ume kakuhle ngendlela abayiyo kumanani abo.
Now everybody's got a card. Is how many more cards is in your? Let's see your hands. I hold them. We're going to pray for every one of them. I don't care who they are. We're, the Lord lets me live, I'm going to pray for everyone before I leave Sunday.
Ngoku wonke ubani unekhadi. Mangaphi ngaphezulu amakhadi akhoyo apho? Masibone izandla zenu. Wagcineni, siza kuthandazela wonke ubani kubo. Andikhathali nokuba ngubani. Si, kuba inkosi ndivumele ndaphila. Ndiza kuthandazela wonke ubani phambi kokuba ndimke ngecawa.
Now remember, there's a ministerial breakfast in the morning. Have you announced it? Where's that? It's been announced, all right?
Ngoku khumbulani, kukho isidlo sakusasa sabalungiseleli kusasa. Kwaye ingaba nisibhengezile. Siphi? Besibhengeziwe kulungile.
Well, if you can come down, would be. I suppose I'm supposed to speak in the morning. Yeah. All right. Okay. Fine. All right.
Nto leyo ukubani nakho ihlani iyakuba ndiyacinga ndifanele ndithethe ngentseni kusasa phaya. Kulungile, kuhle, kuhle, kulungile.
What's that? Never heard you. I call about. I think 15, 75, 80, 85, 90, something like that. That'd be all right. All right, start standing them up if you're looking at us.
Uteni, uti, zanga na guf. Ndibize malunga ndicinga ishumi elinesihlanu amashumi asixhenxe anesihlanu amashumi asibhozo anesihlanu ashumi asibhozo anesihlanu shumi asithoba into enjengaleyo oko kuya kuba kokulungileyo nje ngohlobo kulungile qalisa ukubathumela phezulu ukuba ujongile ngoku leyo yi yabona.
Everybody real river. Now listen. I know you got to go to work in the morning. Your job's important. I know that.
Goku, wonke umntu ahloniphe kakhulu. Goku, phulaphulani. Ndiyazi ukuba nifanele niye emsebenzini kusasa. Umsebenzi wenu ubalulekile. Ndiyakwazi oko.
Your children wait for the babysitters who said you to leave at 9:30. But this is what...
Abantwana benu, balinde nina, abagcine bantwana. Uthe uya kuhamba ngecala emva kwesithoba, kodwa masilinde nje.
What's more important to know whether this is the truth or not? What's more important in your soul?
Yeyiphi eyona ibalulekileyo ukwazi ukuba lena yinyaniso kanye hayi? Yeyiphi eyona ibalulekileyo kunomphefumlo wakho?
Now, if this Bible has promised this, God does it. That's the most important thing that I can think of.
Go. Ukuba le Bhayibhile ikuthembisile oku. UThixo uyakwenza leyo yeyona nto ibalulekileyo endinokucinga ngayo yabona. Beka isitulo khona ngapho kunye nobuxhakaxhaka obukhalayo kwaye oko koko obekusenza laa ngxolo.
And I would be that person in the Lord Jesus. You don't believe that, do you? Surely you don't.
Goku, jonga, goku. Kumbulani, makati wonge umntu aphumle ngokuqinisekileyo ngoku. Ndiyathemba, andinenzanga nathabatheka ekucingeni ukuba ndiluhlobo oluthile lonqulo mntu. Okanye into ethile, okokuba ndiyakuba ngulaa mntu, iNkosi uYesu. Anikukholelwa oko, aninjalo, ngokuqinisekileyo aninjalo. Ndisisicaka sakhe.
I am his servant. I am a sinner that's been saved by grace. But in this, the hour has come to where he's given a gift.
Ndisisicaka sakhe. Ndingumoni othe wasindiswa ngobabalo. Kodwa koku, iyure ifikile apho athe wanika isipho.
I just had an examination just recently when a bunch of medical doctors take me under advisement to put me on a test for a wave test.
Ndibe novavanyo nje kamsinya xa igquba loogqirha bamayeza bandithabathele phantsi kokwaziswa ukundivavanya ukwenzela uvavanyo lwamaza.
And you know what they come out and told me? Said I never seen such in my life.
Kwaye niyazi oko baphuma bandixela khona bathi andizange ndakubona oko ebomini bam.
He said, you know, a person when your five senses that the body's controlled in, said now that's your first conscience you live in.
What uyazi wena what umntu okokuba xa izimvo zakho ezinhlanu zokuba umzimba ulawulwa khona what ngokuba ngoku eyakho what leyo ingqondo yakho yokuqala ephaphamileyo yokuqala uphila kuyo.
But when your five senses become inactive, then you have a subconscious, and that's way off from you.
Kodwa xa izimvo zakho ezintlanu ziba sekungasebenzini, ngoko uba sekungaphaphamini, oko kukude le kuwe.
You have to be dead to these feelings or anything else. You go back off here to this subconscious and you dream.
Kufanele ukuba ufile kule mvakalelo okanye nantoni na, njengoko ubuyela emva uphupha apha ukuyo ngoku kungaphaphami kwaye uyaphupha.
So there's some part of you that goes somewhere, and you, when you wake up back into this conscience again, you're shook back to here, you remember what you dreamed.
What? Kuko inxalenye yakho ethi iye ndaweni ithile, kwaye wena, xa uvuka, ubuyela koku kuphaphama kwakhona, uyothukela emva apho, uyakhumbula oko ukuphuphileyo.
How many ever had a dream? Sure, years ago, all of you. Well, there's some part of you somewhere, of course, you still remember it in your mind. Is that right? So that was your subconscious.
Bangapi abake banephupha ukuqinisekileyo iminyaka eyagqithayo nonke kuni kuhle kuko ezinye indawo zakho ndaweni ithile kuba usayikhumbula encingeni yakho ingaba kunjalo ke oko beku kukungaphaphami kwakho.
He said that's the order, but said Reverend Branham said that tens of thousands times thousands of people we ever examined, we never found a character like him.
What? Oko kokuqhelekileyo kodwa what mfundisi Branham what amashumi amawaka aphindwe ngamawaka abantu esakhe sabavavanya asizange sifumane uhlobo olunjengawe.
I said, am I crazy? He said, I don't think people come all over the world and talk to a crazy man.
That ingaba ndiphambene what andicingi abantu basuka ngaphaya kulo lonke ihlabathi ukuza kuthetha nomntu ophambeneyo.
And I said, well, I'm nervous. He said, no more than any other minister or doctor, anybody that deals with the public. I said, what's so strange?
Kwaye ndathi, kulungile, ingaba ndinjalo, ndiyazi ndiphakuphaku. What? Hayi ngaphezulu konomnye umlungiseleli, okanye ugqirha, nabani osebenzisana noluntu. Ndathi, yintoni engaqhelekanga?
He said, you know what? Your two consciences lay right straight together. Said, you could dream a dream with your eyes open. See, he didn't know what he was, what about.
What? Uyazi ntoni, iingqondo zakho ezimbini zokuphaphama, zime kanye ngqo ngokuhlangeneyo. What? Ungaphupha iphupha ngelixa amehlo akho evuliwe, yabona? Wayengazi oko wayekuko, kumalunga nantoni.
I said, is that right? He said, yes, so you wouldn't have to go to sleep to dream a dream.
Ndathi, ingaba injalo? What? Ehe, akusayi kufanele uye kulala ukuze uphuphe iphupha.
I said, doctor, did you ever read about a vision? You know what a vision is? He said, is that a Bible term, Mr. Branham? I said, yes. He said, well, I don't know nothing about the Bible. He said, I wouldn't know what you're talking about.
That, Krich, ingaba wake wafunda kwi malunga nombono. Uyazi intoni umbono. What? Ingaba leyo intetho yeBhayibhile, mnumzana uBranham. That, ewe. What, kuhle, andazi kwanto malunga neBhayibhile. What, bendingenakwazi oko uthetha malunga nako.
I said, did you ever read the Bible? He said, yeah. Read back the Bible about the old prophets of the old... Oh, he said, that what they foresaw things? Yeah. I said, that happens to me, sir.
Dad, ingaba wake wayifunda iBhayibhile. What? Eh. Funda emva eBhayibhileni malunga nabaprofeti bakudala bendala. Oh, what? Oko, intoni. Abebona kwantlandlolo izinto. Eh, dad, oko. Kwenzeka kum, mhlekazi.
He said, that settles it, that's it, see? He said, you know what, you are to go in and let us examine this. This would be a great scientific research.
What? Oko, ndiyavuya wena, oko, kwa igqiba, kuhle, ilonto, yabona. What? Niyazi intoni, nifanele niye ngaphakathi, nisivumele, sikuxilonge oko. What? Oku, kuya kuba lolukhulu uphando lwenzululwazi.
I said, wait a minute, doctor. Did you ever have a dream? He said, yes. I said, then dream me a dream. Tell me what's going to happen tomorrow. You couldn't do it if you had to. See, everyone who lets you have a dream has to do it.
That Linda umzuzu qirha. Wake wanalo iphupha. Wathi ewe, that ke ndiphuphele iphupha. Ndixelele ukuza kwenzeka ngomso. Akuna kuyenza ukuba kufanele uyenze. Yabona? Nokuba ngubani okwenze wabanela iphupha, kufanele ayenze.
Neither can I see a vision. It's got to be him that lets visions. I can't see him till he tells me. I don't know what to say till he tells me to say. But it's a gift, you see, that I was born with that. The first thing I ever remember in my life was seeing a vision.
Nam, andinakubona mbono. Kufanele ibe nguye ovumela imibono. Andinakuyibona de yena andixelele. Andazi emandikutsho de yena andixelele mandikutsho. Kodwa sisipho, uyabona, endazalwa nazo. Into yokuqala endakhe ndayikhumbule ebomini bam kukubona umbono.
And not one time has it ever been wrong.
Kwaye nalinye ixesha eyakhe ayabi yiyo.
See, it's you're that's true, you see people, we do have a lot of impersonation. That's exactly right. But we always have that. Sure.
Yabona, yeyakho eso sisizathu obona abantu. Sinokuninzi ukulinganisa. Oko kuchanekile kanye kodwa siyakusoloko sinako oko ngokuqinisekileyo.
I read the story of Martin Luther to you Lutherans. The history of Martin Luther said it wasn't so strange that Martin Luther could protest the Catholic Church and get by with it, but he could hold his head above all the fanaticism that followed his revival and still stay clear with the Scripture. That's it.
Ndifunde ibali lika Martin Luther kumaluthere enu. Imbali ka Martin Luther yathi kwakungeyonto engaqhelekanga eyokuba uMartin Luther wayenokuchasa ibandla likatolika aze asinde ngalonto, kodwa wayenokuphakamisa intloko yakhe ngaphezu kobaxo olwalulandela imvuselelo yakhe kwaye ahlale ecwengile ngesibhalo. Ndilonto.
Yes, that don't you have to do with them. You're responsible before God for, see, and it's just a gift. See, you drop yourself over here, and then the Lord speaks.
Ehe, oko akunanto yakwenza nabo, unoxanduva phambi kothixo kuba yabona sisipho nje, yabona uziwisela ngapha uzemva koko, inkosi ithethe.
Now here, this ought to prove, now if everybody will be real reverent just a few minutes. Maybe a newcomers here.
Ngoku, up, ingaba lona ngumfazi. Ngoku, up. Oku kufanele kuyibonakalise. Ngoku, ukuba wonke ubani uya kuhlonipha ngenene nje imizuzu embalwa. Ingaba ngoqalayo ukuza up.
Now here's a young woman. I have never seen her in my life. She's a stranger to me. I don't know her. But here we meet just like St. John 11. I met there tonight, see? St. John 4, I mean, where Jesus met the woman at the well. I'm speaking about it.
Ngoku, nangu umfazi osemtsha, andizange nambona ebomini bam, ungongaziwayo ndim, andimazi, kodwa apha siyahlangana, njengoYohane ongcwele ishumelinanye, bendiphaya ngobusuku, yabona, xa uYohane ongcwele isine, ndithetha oko, apho uYesu wahlangana nomfazi equleni, bendithetha malunga naye.
She's probably much younger than him. And he told her where her trouble was. And by that she said, "Now, sir, I perceive that you are a prophet."
Wayenokuba wayemtsha kakhulu kunaye, kwaye yena wamxelela apho yayikho ingxaki yakhe. Kwaye ngalonto wathi, "Ngoku, mhlekazi, wena ndiyaqonda ukuba unguye umprofeti."
Now see, a prophet is one who the word of God has come to. The prophecy for that day, the word is to be fulfilled in that day, come to that man, and he is that living word.
Ngoku, yabona, umprofeti, kulowo ilizwi likaThixo eliza kuye, isiprofeto salamhla, ilizwi ekufuneka lizalisekisiwe kulamhla, liza kulaa ndoda, kwaye yona ilela lizwi liphilayo lalamhla.
She said, "I perceive that you are a prophet. Now we're waiting for that prophet."
What? Ndiyaqonda ukuba wena ungumprofeti. Ngoku, silinde la mprofeti.
If you run that reference back, it refers you right back to that prophet.
Ukuba uyakusa ola ngqamaniso emva, likusa kanye emva kula mprofeti.
Said, "We know when Messiah comes, that's what he'll do. He'll tell us those things. He said, 'I'm he that speaks to me.'"
What? Siyazi xa uMesiya efika, oko koko ayakwenza, uya kusibikela ezo zinto. What? Ndinguye, lo uthetha naye.
And she went and said, "Come see a man that told me the things I've done. Isn't this the Messiah?" And all the people believed it.
Kwaye wahamba wathi, "Yiza ubone indoda endixelele izinto endizenzileyo. Ingaba lo asingoMesiya?" Kwaye bonke abantu bayikholelwa.
Now, he promised that the works that he did, the believers would also, and now in this last days has vindicated his near coming by when he reveals himself in the same ways he did at Sodom.
Ngoku, wathembisa oko, imisebenzi ayenzayo, amakholwa ayakuyenza nawo. Kwaye ngoku, kule mihla yokugqibela, ungqinisisile ukuza kwakhe okukufutshane ngayo, xa ezityhile yena kwindlela enye njengoko wenzayo eSodom.
Have you been listening to messages this week? You believe that to be the truth?
Ingaba beniphulaphule kwimiyalezo kule veki, niyakukholelwa oko ukuba yinyaniso.
Are we being strangers to one another? That's right, is it? Now, just so the people see, raise your hand so the people see. I've never seen a woman in my life. I don't know more about her than nothing.
Ngoku, thina ekubeni singazani, omnye komnye, injalo loo nto, ingaba injalo, nje ukuze abantu babone, phakamisa isandla sakho ukuze abantu babone. Andizange ndimbone umfazi ebomini bam, andazi ngokungaphezulu malunga naye kunayo nantoni, yabona?
She's just a young woman, much younger than I, born years apart, miles apart, and here we meet the first time.
Ungumfazi nje osemtsha, umtsha kakhulu kunam, sizalwe kwiminyaka emininzi ngokwahlukileyo, iimayile ukwahlukana, kwaye apha siyahlangana ixesha lokuqala.
Here we both standing here, people all around, lights, everything else. We're standing here in the presence of God.
Apha simi kunye, apha abantu jikelele. Izikhanyiso, yonke into engenye, simi apha ebukhoneni bukaThixo.
And I'm talking to you to find out first if that anointing will come upon me. And if it does, then I'll be able to do it. Without that, I cannot do it.
Kwaye ndithetha nani ukuze ndifumanise kuqala ukuba laa ntambiso iyakuza phezu kwam, kwaye ukuba iyenzeka ngoko ndiya kukwazi ukuyenza, ngaphandle kokuya andinakuyenza.
I don't think I do just pray and lay hands on you like your pastor would or whoever it would be and want. I think it's a gift.
Ngoko kuphela kwento endiyenzayo kukuthandaza nje ndize ndibeke izandla kuni njengomalusi wenu eyakwenza, okanye nabani eyakuba nguye ndize ndiqhubeke, yabona, sisipho.
I got myself as far as an old relaxed to it, but then I can't make it come. It has to come. It has to come itself.
Ndizifumanela oko nje ndikwaziyo ukuphumla kuso, kodwa ngoko andinakusenza sona size, kufanele yena eze, kufanele sona size ngokwaso.
Just be reverent. It is your. Now in the name of Jesus Christ, I take every spirit in here under my control for the glory of God.
Ngoku nje ibani ngabahloniphayo ilapha ngoku egameni lika Yesu Kristu, ndithabathela wonke umoya ngaphakathi apha phantsi kolawulo lwam ukwenzela uzuko lukaThixo.
I sit quiet. If anything happens, I'll be able to control it if you just don't jump up and start carrying on. Sit still.
Ngoku hlalani ngokuzola. Ukuba nantoni iyenzeka, ndiyakuba nakho ukuyilawula. Ukuba nje anixhumi kwaye niqalise ukuqhubeka, hlala uzole.
Epilepsy and things sometimes hit the meeting and just swing out a dozen of them like that.
Ukuxhuzula nezinto ngamanye amaxesha zingena emhlanganweni zize ziyaluzelise iqela labo ngolwa hlobo.
How many seen such as that happen in my meeting? Sure, see, sure. But you just sit still, I'm responsible for that. But if you're arrogant, I'm not responsible because it's a punishment.
Bangaphi abakubonileyo okuya njengoko kusenzeka emhlanganweni wam ngokuqinisekileyo, yabona? Ngokuqinisekileyo, kodwa hlalani nje nizole, ndim onoxanduva lokuya. Kodwa ukuba unenkani, asiloxanduva lwam kuba eso sisohlwayo.
Now I have no more idea what the woman shared with me. Now, she knows all that now at this time that something's going on. Because right between she and I, she just begins fading out. It's that light coming in.
Ngoku, andinazo ezinye izimvo intoni alapha ngazo lo mfazi. Ngoku, uyazi ngoku, ngeli xesha, okokuba into ethile iyaqhubeka, yabona? Kuba kanye phakathi kwakhe nam uyaqalisa nje ukunyamalala. Ngoku kokwakukhanya kuyangena.
Now the woman is really her main thing that she's here for. She's standing for somebody else. She's got somebody she's praying for.
Ngoku umfazi ngenene eyona nto yakhe alapha ngayo umele umntu othile, unomntu athandazela yena.
And that's a person that's real bad off in a nervous breakdown. It's a sister. That's right, raise up your hands. Was a nervous breakdown.
Kwaye lo ngumntu ombi kakhulu kubuphakuphaku bokwahluleka. Ngudade wabo, injalo londo, phakamisa izandla zakho, unobuphakuphaku bokoyisakala.
So the people say, I think you just guess that. No. Never guess it. Now watch, she's a very fine person. Good spirit. Now just a moment.
Ngoku jonga ke abantu bathi ndiyacinga ukuqikelele nje oku ya, hayi, yabona, zange kuqikelelwe. Ngoku qaphela, ungumntu olunge kakhulu, umoya olungileyo, ngoku nje ithutyana.
I look on me. And that's what Peter and John said. They gave him a look on me.
Ngoku jonga kum. Kwaye koko uPetros noYohane bakutshoyo esangweni. Ngoku jonga kum. Yabona.
There seems to be something else in your heart. Yes? You suffer yourself with some sort of addicting spells like you have that strength.
Kubonakala kukho nto yimbi engenye entliziyweni yakho. Ewe, uhluphekile wena buqu. Ngohlobo lesiyezi, njengoko usifumana, unayo loo nto, injalo loo nto.
You got something else on your heart that you want to know about. And that's your brother. He's in the hospital here.
Yes.
Unokuthile entliziyweni yakho ofuna ukwazi ngakho. Kwaye oko kumalunga nalaa mzalwana usesibhedleleni apha.
You want me to tell you how you're going to be in there? He's in an automobile accident. That's right.
Ufuna mna ndikuxelele kwenzeke njani ukuba abe phaya waye kwingozi yemoto. Injalo loo nto.
Do you believe you receive what you asked for? They go on your road, it's all over. If thou canst believe, all things are possible.
Ha. Ingaba uyakholwa ukufumene oko kucelileyo? Ngoko hamba ngendlela yakho igqithile ngoko yabona ukuba ningakho zonke izinto zinokwenzeka.
How do you do it? Now do you believe that Jesus Christ is the Son of God, the same yesterday and forever? If he will reveal to me what your trouble is, do you believe that he could do that? All right. Now may he grant it.
Unjani nenekazi ngoko ingaba uyakholwa ukuba uYesu Kristu ngunyana kaThixo okwanguye izolo namhlanje naphakade ukuba uyakutyhila kum yintoni ingxaki yakho uyakukholwa okokuba angakwenza oko kulungile ngoko wanga angakunikeza oko.
One thing that you're suffering, yes, First you've had some surgery and you've had a breast removed, amputated, then you hurt your other breast, and that's what your trouble is.
Into inye ohluphekayo, aha. Qala ube notyando kwaye ube nebele elisusiweyo lasikwa ngoko uvise buhlungu ibele lakho elinye ibele lakho kwaye nako oko kuyingxaki yakho.
You're not from here. You're from around a river or some. You're from Louisville, Kentucky. And your name is Mrs. Lumpkin. God bless you. That's right.
Akungowalapha usuka kufutshane nomlambo othile usuke Louisville, Kentucky. Kwaye igama lakho ngunkosikazi Lumpkins uThixo akusikelela oko kulungile.
You have been in the tabernacle. I didn't recognize you, but that's exactly right. Go on your own believing now. God bless you. That's fine. All right.
Ubusemnqubeni andikuqondanga kodwa kuchanekile oko hamba indlela yakho ukholwa ngoku uThixo akusikelela oko kulungile kulungile.
Come now. Do you believe with all your heart, sir? You believe me to be his servant?
Yiza ngoku ingaba uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke mhlekazi uyandikholelwa ukuba ndisisicaka sakhe.
Do you believe that you when you come you're coming just like Simon Peter did that time?
Uyakholwa kokuba wena xa usiza uza njengoko uSimon Petros wenzayo ngela xesha.
See, you're not coming to me, you're coming to him. And I'm just his representative. See, we are the branches. He's the vine.
Yabon, akuzi kum uzakuye kwaye nje ndingummeli wakhe. Yabon, yena mna singa ngamasebe ungumdiliya.
Now, if the Lord Jesus, us being total strangers to one another, I suppose we are.
Ngoku, ukuba iNkosi Yesu. Thina ekubeni singabangazaniyo ngokupheleleyo omnye komnye ndiyacinga sinjalo.
And if we be total strangers and the Lord Jesus can reveal to me something that like he did to Simon Peter some of the rest of them when they come, would it make you believe with all your heart?
Kwaye ukuba singabangazaniyo ngokupheleleyo kwaye iNkosi uYesu ingatyhila kum into ethile ngolwahlobo wenza ngalo kuSimon Petros abanye bonke abasele xa bezayo ingaba iyakwenza ukholwe ngenhliziyo yakho yonke.
You believe it? All right, sir. Now you look on me just a moment.
Ingaba uyakuyikholelwa? Ngoku kulungile mhlakazi. Ngoku khangela kum okomzuzu.
Now your trouble, I see you, it's something about the stomach. It's a tumor in the stomach. That's right, a tumor in your stomach.
Goku, ingxaki yakho ndiyakubona. Into malunga nesisu ise lithumba esuswini. Injalo ithumba esiswini sakho.
Say, by the way, you are a minister too. That's right. You believe God can tell me who you are? You believe God knows you?
Uthi kakade ungumlungiseleli nawe. Ewe mhlekazi. Uyamkholelwa uThixo ngandixelela ngubani? Uyamkholelwa uThixo uyakwazi?
I do with all
your heart. All right, Reverend Brown, go on, be well, Jesus Christ.
Amen.
Yonke ngenhliziyo yakho yonke kulungile mfundisi Brown qhubeka phila uYesu Kristu.
You believe God can heal your arthritis and make you well? Go believe it and say thank you Lord Jesus.
Praise God.
Uyakholwa uThixo angakuphilisa inhlungu zamathambo kwaye akwenze uphile. Hamba uyikholwa ngoko uthi enkosi inkosi Yesu.
Come lady. You suffer with a nervous trouble. You believe that God can make you well of that? Or just go say praise the Lord.
Yizane nekazi. Ugula ngengxaki yobuphakuphaku. Uyakholwa kokuba uThixo ngakwenza uphile koko. Kulungile. Hamba nje usithi mayibongwe inkosi.
See, a little wheel turning way down here used to turn up here. You used to be a happy little person when you were young. Full of joy and jolly and all at once something happened.
Bon, ivili elincinci lijika ezantsi apha. Beliqhele ukujika phezulu apha. Ubuqhele ukuba ngumuntu mncinci ovuyayo xa wawusemtsha. Uzelele uvuyo nolonwabo kwaye konke ngaxeshanye into ethile yenzeka.
I just go up there and believe that again and start happy and rejoicing. Jesus Christ will bring you to it. Don't believe it now with all your heart.
Ngoku, nyukela nje phaya uze ukukholelwe okuya kwakhona. Qalisa nje vuya yonwaba uYesu Kristu uya kukusa kuyo. Thixo akusikelele. Hamba, ikholelwe ngoku ngenhliziyo yakho yonke.
All right, you believe you're crippling up too. Do you believe that God can heal it and make you well? Or just go say thank you, Lord Jesus, with all your heart.
Kulungile, uyakholwa. Ukhubazekile nawe. Uyakholelwa ukuba uThixo angayiphilisa akwenze uphile. Kulungile, hamba nje uthi enkosi wena Nkosi Yesu kunye nangenhliziyo yakho yonke.
You believe God can heal that asthma and make you well, son? Go on your road rejoicing, being healthy and happy.
Uyamkholelwa uThixo angasiphilisa esasifuba akwenze uphile nyana. Hamba indlela yakho onwabile ube ngophilileyo kwaye uvuya.
Also weakness prostrate and arthritis. You believe that God can make that well and heal you? Do you believe it with all your heart? Go on your road rejoicing and say, thank you, Lord.
Ngokunjalo ukutyhafa, umhlaza obudoda nentlungu zamathambo. Uyakholwa ukuba uThixo angakwenza uphile akuphilise. Ukuba uyayikholelwa ngenhliziyo yakho yonke. Qhubeka ngendlela yakho uvuye usithi enkosi wena Nkosi.
Amen.
Just a moment now. Just one moment something happened. Different person from this. Just believe now. All your heart.
Nje umzuzu ngoku. Nje umzuzu omnye. Into ethile yenzekile. Umuntu owahlukileyo kulo kholwane njengoku ngenhliziyo yenu yonke.
This lady sitting right here suffering with a back trouble, you believe that Jesus Christ make you well with all your heart?
Leli nenekazi lihleli kanye apha ligula ngengxaki yomqolo. Uyakholwa ukuba uYesu Kristu ukwenza uphile ngenhliziyo yakho yonke.
You can have what you ask for. See?
Amen.
The Lord Jesus heal you and make you well.
Kulungile, unganako oko ukucelayo ngoko. Yabona? Inkosi uYesu ikuphilise, ikwenze uphile.
If you can believe it, all things are possible to them that believes. You believe that with all your heart?
Ukuba ungayikholwa, zonke izinto zinokwenzeka kwawo bakholwayo. Niyakukholelwa oko ngenhliziyo yenu yonke.
What do you think about it, setting yourself in that hurry? You believe that God will heal you that hurry and make you well? Yes, you believe it will? Or you can have what you ask for. Lord bless you.
Ucinga ntoni malunga nayo, uhleli phaya, uhlupheka kunye nela qhubu. Uyakholwa ukuba uThixo uyakuphilisa kwela qhubu akwenze uphile? Ewe, uyakholwa uyakuyenza, kulungile. Ungakufumana oko kucelayo, inkosi kusikelele.
See, he's out there just the same as he's here. Why don't you just tear us to pieces on it?
Yabona. Uphaya ngaphandle nje ngendlela enye alapha ngayo oko kufanele ukuthi sidlakaze sibe zintsali. Akufanele kube njalo.
You think God will heal that diabetic and make you get well and you go home, the blood, the condition will be, go to Calvary for a blood transfusion, it'll all be over.
Ucinga uThixo uya kuphilisa la aswekile, aze akwenze uphile, kwaye ugoduke imeko yegazi iyakuba iya eCalvary ukwenzela ukuthiwa igazi iyakuphela yonke.
Don't believe it with all your heart. Don't now, just believe with all your heart that God will make you well.
Amba, ikholwe ngenhliziyo yakho yonke, sukuthandabuza. Kholwa nje ngenhliziyo yakho yonke okokuba uThixo uya kukwenza uphile.
Come here. We got the most dangerous disease there is in the world, that's heart trouble. But Jesus lives in the heart.
He's up. Unesona siyingozi isifo esikhoyo ehlabathini. Leyo yingxaki yenhliziyo. Kodwa uYesu uhlala enhliziyweni.
You believe he'll heal you in that heart? All right, go on your road saying, thank you, Lord Jesus, and make you well.
Uyakholwa ukuphilisa kulaa nhliziyo kulungile. Hamba ngendlela yakho usithi, enkosi wena nkosi Yesu, kwaye wenziwe uphile.
Go eat your supper. Jesus Christ heals you from that stomach trouble. Makes you well.
Hamba, itya isidlo sakho sangokuhlwa. UYesu Kristu ukuphilisile kule ngxaki yesisu. Ukwenza uphile, kulungile.
You believe if I don't say a word, just lay hands on you, you get well anyhow. Lord bless you. Just believe with all your heart.
Uyakholwa ukuba andithongo lizwi, nje ndibeke izandla kuwe, uyakuphila. Nakanjani, inkosi ikusikelele. Kholwa njengenhliziyo yakho yonke.
You believe if I lay hands on you, you'll get well too? Come. In the name of Jesus Christ, may she be healed.
Uyakholwa ukuba ndibeke izandla kuwe, uyakuphila. Nawe, yiza. Egameni lika Yesu Kristu wanga angaphiliswa.
Now you know I know what's wrong with you. But if I don't even tell you, you believe you won't have to have that tumor taken out and it'll just be all right anyhow. All right?
Yiza. Ngoku uyazi ndiyazi intoni engalunganga nawe. Kodwa phaya ukuba ndikuxelele, uyakholwa akusayi kufuneka ukuba ela thumba likhutshwe. Kwaye iyakulunga nje ukusukela ngoko. Kulungile, kulungile.
All right, then believe God, you'll get well, be all right. If you just believe that, you'll take it out, you won't even have to.
Amen.
If you just believe with all your heart.
I'll never have it taken out.
Praise the Lord.
Qhubekela phambili ngoko. Kholwa uThixo, uyakuphila, ulunge. Ukuba nje uyakholwa koko, uyakuyisusa. Akusayi nkqu ukuba nayo, ukuba nje uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke. Mayibongwe inkosi.
Now, do you believe God heals cancer and makes people with cancer well? Sure. All right, sir, go on your road and say, thank you, Lord, I'm going to be well, and you'll be all right.
Ngoku, uyakholwa uThixo uyawuphilisa umhlaza, kwaye abenze abantu abanomhlaza abaphile. Kulungile, mhlekazi, qhubeka ngendlela yakho uthi, enkosi kuwe, enkosi, ndiza kuphila, kwaye uyakuphila.
Now, Jesus has come and calls for you. You believe that?
Ngoku uYesu uzile kwaye wakubiza uyakukholwa oko.
You believe it sitting there, lady, can I have you sit with that sinus trouble? You believe God will make you well?
Uyayikholwa uhleli phaya nenekazi oluhlobo olukhulu onala ngxaki yamathatha. Uyakholwa uThixo uyakukwenza uphile.
All right. See, just looking there, you just look right on believing, and the lady sitting there shook her head right next to you, she didn't know what to think about it. If you believe, your arthritis will leave too. All right.
Kulungile, yabona, ujonge nje phaya, ujongile nje kanye ngqo. Kwaye ukholo, kwaye oko, inenekazi lihleli phaya, linikina intloko yalo, kanye ecaleni kwakho, akayazanga amakakucinge ngayo. Ukuba uyakholo, iintlungu zakhe zamathambo ziyakumka nazo. Kulungile.
You believe with all your heart?
Uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke?
This elderly man sitting over here, from Okeechobee over in that way, you believe that Jesus Christ will heal your eyes that's going blind? You can have what you ask for if you'll ask it.
Lendoda indala ihleli khona ngaphaya apha, isuka eOkeechobee ngaphaya kulandlela. Uyakholwa ukuba uYesu Kristu uyakuwaphilisa amehlo akho aya esiba imfama, ungaba nako oko okucelayo ukuba uyakukucela.
The Master has come and is calling on you. Do you believe him?
Umfundisi ufikile, kwaye uyanibiza, niyamkholwa.
Then just raise up on your feet and accept him and say, I believe you, Lord Jesus, right now. I raise up my hands and I believe that you now heal me.
Ngoku nje imani ngeenyawo zenu, nimamkele yena, nithi, Ndiyakukholelwa wena Nkosi Yesu, kanye ngoku ndiphakamisa izandla zam, kwaye ndiyakholelwa ukuba ngoku uyandiphilisa.
Lord Jesus, this audience is yours. We're late, Lord.
Nkosi Yesu, esi sihlwele sisakho, sisemva kwexesha, Nkosi.
Gentle Savior, hear my humble cry. While on others are calling, do not pass me by.
Kodwa, ungandedluli, o msindisi olungileyo. Yiva ukukhala kwami ngokuzithoba. Xa ubabiza abanye, ungandedluli.
Thou the stream of all my comfort, more than life to me. Whom have I on earth beside thee, or whom in heaven but thee? Blind Fanny Crosby made that statement.
Wena msinga wayo yonke intuthuzelo yam, ungaphezu kobomi kum, kubani endinayo emhlabeni ngaphandle kwakho, okanye ngubani ezulwini kuphela nguwe. Imfama uFanny Crosby wenza loo ntetho.
Lord Jesus, pass none of them by, but give every one of them their healing tonight. I commit them to you in the name of Jesus Christ. Raise your hands now and sing the praises.
Nkosi Yesu, ungaqithi namnye kubo. Kodwa baphe bonke ngamnye kubo impiliso yabo ngobusuku. Ndibanikela kuwe egameni likaYesu Kristu. Phakamisani izandla zenu ngoku, nicule imibongo.
All right, everybody, you believe him? Now, with the argument, I will praise him, I will praise him. Give us a chord.
Ndiyakubathandazela, kulungile, wonke umntu, niyamkholwa, ngoku, mnumzana, ndoda yehati, ndiyakumdumisa, ndiyakumdumisa. Siphe inothi, kulungile.
Everybody with your hands up now.
Wonke umntu ngezandla zakhe ziphakanyisiwe ngoku.
Ndiyakumdumisa, ndiyakumdumisa, mayitunye sivana yaxhelelwa boni. Abantu kuba igazi lakhe lihlambela ususe ngalinye ibala.
I shake hands with somebody by and say, God bless you, friend. I'm happy to know that you've accepted Jesus as your healer.
Ngoku xhawula izandla nomnye ecaleni kwakho uthi, uThixo akusikelele, sihlobo, ndiyavuya ukwazi ukuba wamkele uYesu njengomphilisi wakho.
Now, that's good. That's right. Shake hands and say, thank the Lord. Now let's raise your hands up to him and sing again with all of our hearts, our heads bowed, our eyes closed, with all of our hearts now.
Ngoku, oko kuhle, kulungile. Xhawula izandla uthi, bulela inkosi. Ngoku masiphakamisele izandla zethu kuye, size sicule kwakhona ngenhliziyo zethu zonke, intloko zethu zithotyiwe, amehlo ethu evaliwe. Ngenhliziyo zethu zonke ngoku.
Ndiyakumdumisa, ndiyakumdumisa, mayidunyiswe imvana eyaxhelelwa aboni. Nike niyena uzuko nonke ninabantu, kuba igazi lakhe lihlambela susa ngalinye.
Is he identified among you enough that you can accept him? Do you believe he's here? You believe that that's him?
Ingaba uqondakaliswe ngokwaneleyo phakathi kwenu okokuba ningamamkela yena? Niyakholwa ulapha? Niyakholwa ukuba lowo nguye?
Friends, if I could come down there in that audience and heal any of you people, I'd sure do it. I would gladly do it with all my heart. I would do it. But I can't do that. I don't have any way of doing it.
Zihlobo, ukuba bendingehlela phaya kwesa sihlwele, ndize ndiphilise nabani wenu bantu. Ndiqinisekile bendiya kuyenza, bendingavuya ukukwenza oko. Ngentliziyo yam yonke bendiya kuyenza, kodwa andinakukwenza oko, andinayo nenye indlela yokuyenza.
But the only thing I have is this little gift that I was showing you, and that identifies the scripture, promise that Jesus Christ is right here with us, keeping his promise.
Kodwa, kuphela kwento endinayo, sesi sipho sincinci endithenda nibonisa sona. Kwaye oko, kuqondakalisa isithembiso sesibhalo sokuba uYesu Kristu ulapha kanye kunye nathi egcina isithembiso sakhe.
Oh, that ought to set our hearts apart.
Yes.
Ma, just think of Jesus, that wonderful name.
Oh, oko kufanele kuvuthise intliziyo zethu. Bethu, cinga nje ngoYesu, ela gama limangalisayo.
When that name was first spoken, when Mary came up into Judea and Elizabeth had conceived, and little John was 6 months old in his mother's womb and had not moved yet.
Xa ela gama laqala ukuthethwa, xa uMaria wenyukela kwaYuda, kwaye uElizabeth ekhawule, noYohane omncinci eneenyanga ezintandathu ubudala, esibelekweni sikanina, kwaye engekashukumi.
Anybody knows about 3 months or 4 at the most, the baby's moving.
Ngoku, wonke ubani uyazi, malunga neenyanga ezintathu okanye ezine, kubuncinci, usana luyashukuma.
And Elizabeth was strange, it hadn't moved, she'd hit herself.
Kwaye, uElizabeth wayengaqhelekanga, wena, lwalungashukumanga, wayezifihlile.
And when she seen Mary coming, her little face all lit up with the glory of God.
Kwaye xa wabona uMaria esiza, ubuso bakhe obuncinci bakhanya nozuko lukaThixo.
And she said, you know, and she seen she was to be mother, and she said, I suppose you and Joseph are married. No, we're not married.
Waza wathi, uyazi, waza wabona, wayeza kuba ngumama, waza wathi, ndiyaqonda, wena noYosefu nitshatile. Hayi, asitshatanga.
Well, and you're going to have a baby?
Kulungile, kwaye uza kuba nomntana.
Yes, the Holy Ghost overshadowed me, and he said that thing would be born in me, would be called the Son of God, and I would call his name Jesus.
Ewe, umoya oyingcwele undigubungele, kwaye uthe, la nto iya kuzalwa kum iya kubizwa unyana kaThixo, kwaye ndiya kumbiza igama lakhe uYesu.
And just as soon as she said Jesus, the first time that the name of Jesus Christ was ever spoke to a human lip, the little dead baby in its mother's womb received the Holy Ghost and began to jump for joy in the womb of a mother.
Kwaye nje kamsinya ethe Yesu, ityeli lokuqala ekwathi igama likaYesu Kristu lakhankanywa ngemilebe yomntu, oluncinci olufileyo usana kwisibeleko sikanina lwamkela umoya oyingcwele. Laza laqalisa ukuchuma ngovuyo esibelekweni sikanina.
What ought the name of Jesus to do to a born again church? I don't get it. Glory to God. He's Jesus Christ, the Son of God, the life giver. Amen. Let's give him praise. Just raise up your hands and I'll praise him. Hallelujah.
Kufanele igama likaYesu lenza ntoni kweli zelwe ngokutsha ibandla. Andifumani uzuko kuThixo unguYesu Kristu unyana kaThixo umnike ubomi. Amen. Masimnike udumo. Phakamisani nje izandla zenu kwaye ndiyakumdumisa. Hallelujah.